Ngiyabonga mfowethu Neville. Asibesile kusimile kwesikhashana nje ukuba sikhuleke futhi sikhothamise amakhanda ethu. Baba wethu wasezulwini kuwe sinikeza udumo ngakho konke lokho amehlo ethu akubonileyo nezindlebe zethu ezikuzuleyo. Futhi sibonga wena Nkosi ngenxa yokuthi namhlanje siyazi ukuthi uJehova uNkulunkulu omkhulu ofanayo obeyilokhu ekhona futhi uyohlala ukhona njalo. Sibonga wena ngoJesu Kristu owenze ukwenzeka ukuba sibuye sibuyele enhlanganyelweni yobuNkulunkulu kanye nawe futhi ngokuchitha kwegazi lakhe elingenacala. Ukuthi ngenhlawulo yalelo gazi thina manje singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu akukabonakali siyakuba yikho ekupheleni, kodwa siyazi siyoba njengaye ngokuba siyakumbona njengalokhu enjalo. Futhi baba lokho konke kusanele kungabo nje uma sinjengaye sime esimweni somfanekiso wakhe. Futhi manje baba sifuna ukuba kuleli hora silingise izinto zezwe kodwa sikuqulwe ngokwenziwa ubemusha umoya wethu ngomoya ongcwele ukuze afike futhi athathe izimpilo zethu zibe sekunakekeleni kwakhe uqobo. Futhi asihole asiqondise kwalezo zinsuku ezisasisalele phezu komhlaba futhi silenze likhulu igama lakhe elikhulu. Sibonga wena ngazo zonke lezi zinto futhi nangamathemba sibheke kusihambela kwakho kule busuku njengoba sibuthene phakathi manje futhi sikhola ukuthi uzohlangabezana nathi njengoba wethembisa. Egameni likaJesu Kristu, amen. Hlalani phansi. Ngikholwa ngokuthi kwakunguDavide wathi ngajabula lapho bethi kithi bethi kimi masiye endlini yenkosi. Futhi sithokoza kakhulu impela ukuba sibe lapha kule busuku. Futhi sikuza kuyinhlanhla ukuba naleli thuba elihle ukuba sibe lapha sikhulume nani bani. Ngenza amatheyipi athize, ngakho nje ngibuka emuva phakathi endlini kubona ukuthi abazalwane bebewathola yini amatheyipi. Isiyasebenza manje amatheyipi ayahamba kulungile. Le nhloso yalokhu ingukuthi ngangethembisile ngokuthumela imilayezo yofika iqoshelwe lapha eTabernakele. Manje singithanda ukusho ukuthi izimelana nalokhu ukusa. Namhlanje khona ntambama njalo ngenkathi siqede umhlangano wasekuseni. Kukhona kwenzekile ukuthi mhlawumbe abanye benu bengekho lapha futhi akazange ezwe ngakho. Bengivala inkonzo futhi mina ngikhuluma ngisemsamo lapha. Ngiqaphele umfowethu emiphandle lapha exhawulana nabantu ogama lingumfowethu wey simbiza kanjalo lapha. Ngakho ngumhlengikazi omuhle orejistiwe. Futhi umfowethu wey ngomunye wezinceke zikaNkulunkulu futhi usebenza emsebenzini ojikelezayo. Kodwa unobiza enhliziyweni yakhe iminyaka ensimini yomsebenzi wokuba yisithunywa senkolo. Wazi zoholeleka ukuthi uNkulunkulu amlethe lapha futhi alinde kulesi sikhundla lapha aze emukele ezinye iziyalo zokuba athuthuke ensimini. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngikhuluma naye futhi nginoxoxiswano oluncane naye nomkakhe. Futhi namhlanje kuseni ngenkathi ngenza ukuvuma kwami kokuba nokuzicabangela. Ngikhombeka umfowethu weyi futhi ngokuba nokuzicabangela eqinisweni okungokuvamile phakathi kwabantu bonke. Futhi esikhashaneni emva kwalokho umfowethu weyi ushawe ukuhlaselwa yinhliziyo futhi washayeka phansi wafa. Futhi ngimbonile umkakhe futhi ngaqaphela. Sengike ngaba seduze kwabantu abaningi befa futhi angifanele ukusho lokhu. Ngithanda ukuqhosha ngoJesu Kristu namandla akhe. Kodwa kulesi sikhathi ngicabanga ukuthi kufanele singalokuthi sizame ukuqhosha ngaye noma ngayiphi indlela kokuthize angakwenzanga. Kodwa ngimbonile uJesu Kristu evusa abafileyo izikhathi eziningi okungenasibusiso, ukuhlola kodokotela, ukufakazisa. Isibonelo nje eConnecticut maduze nje emhlanganweni. Kuhleziwe kwebanzi endala uhlobo oluthize lwehholo elidumile. Kwakukhona uDokotela Barton, uDokotela ongumKristu esimsamo nami, uDokotela wezokwelapha. Futhi kwakukhona umuhle odumileyo wesifazane ongumKristu othandekayo, wayengowesifazane ocebileyo. Wayehlezi engathi ngakwesokuncele sami. futhi ngase ngubizile umugqa wakhulekelwayo futhi ngamqaphelisisa wesifazane kwathi nje khona manjalo nxa noma ngubani inhliziyo yabo ima ungawavala amehlo akho kodwa nxa wethuke wafa nxa inhliziyo yakho ima ngempela izinhlamvu zamehlo zakho ziyakweka futhi ingxenye emhlophe yeso lakho iyaqhuntsuka futhi ngakuqaphelisisa lapho ewa phansi futhi ngokushesha babiza udokotela wezokwelapha futhi wagijimela kuye ukuba ezwe ukushaya kwemithambo yakhe futhi wanikina ikhanda lakhe wabeka izandla zakhe phezu kwakhe indlebe yakhe enhliziyweni yakhe futhi wayengasekho wawa phansi nendodakazi yakhe idazuluka okwaphazamisa umhlangano ngaqhubekela phambili ngoba ngangingenazi lenkosi mayelana nowesifazane futhi ngaqhubekela phambili basho ukuthize mina nokuthola umfowethu Branham futhi bathi asifuni ukumbiza imgqeni wabakhulekelwayo ngoba ungaphansi kokwahlukanisa futhi bathi tholani uBranham omncane lowo kwakungubhili futhi ubhili njengokuba kwakungowesifazane sefile akafunanga niyazi abantu baba nokwexwaya ngomuntu osefile lokho yikhasi nje lelo akukho lutho lapho lokho abantu bacabanga ngokwethuka lokho umuntu akekho lapho bona uqobose beqhubekele phambili futhi ngakho wayesaba ukuzungeza wesifazane ngoba wayesefile kwathi ke masinya umoya ongcwele wakhuluma kimi ngaphenduka ngisuka endaweni ngehla ngesitebhisi ongafika ngalapho ayekhona futhi kwathi nje sengiqala ukuya lapho ayekhona umoya ongcwele wakhuluma kimi ngase ngithi Mary wathi yeye umfowethu Branham wayesephila saka futhi wayengakaze sibone ngaphambili futhi kwakuqala emhlanganweni kutheke eshawano maduze nje phakathi ongi ngathi kwedlule cishe eminyakeni emine edlule kumbe emihlanu ngangikhuluma ngobunye ubusuku emsebenzini wokwakha izimpawu neziphandla futhi kwakukhona isicoco esikhulu sabantu nendoda esikhulakhulile lapha emashumini ayisiyagalombili eminyaka ubudala ngiqagele nomkayo othandekayo babeyiluthele ngokwenkolo beya kulelo bandla lamaluthele elikhulu elidumileyo lapho ngiyalikhohlwa igama lalo manje ngumbuthano wamaluthele omkhulu ukwedlula yonke emelika embuthwaneni owodwa vo wobulunga bebandla futhi kuyizwe likhulu kuyiluthele futhi ngenkathi ngisakhuluma ngamqaphelisisa umfo ikhanda liqethuka kanjalo nezandla zakhe zenekeka wasegebela ngaphambili efile esihlalweni ngombakhe uqala ukudazuluka futhi wadazuluka kakhulu ngisizeni bu ngisizeni bu futhi ngabuka ngathi wonke umuntu akahlale nje athule ngiyabonga lindela inkosi ukuba inginike izwi futhi nge usathane ngangisalungiselela ukubizela ealtari nje futhi kungaleyo nkathi nje la efuna ukuziveza khona ngakho seka kwaqaphelisise nxa uqala ukubizela ealtari ngisho nezinganyana ziyoqala zidazuluke nezinto ezinjalo na lowo ngusathane mina eningabakamoya niyaqonda ngakho inkosi yanginika igama lakhe futhi ngambiza futhi uphila kanjalo nje namhlanje ekuseni ngenkathi ngiphendukani yabo futhi ngibonile izikhathi eziningi inkosi uJesu ibuyisa abafile inganyana eMexico yafa ngalesi shiyagalolunye inqonga lokho kusafa futhi lokhu kwakuphakathi kweleshumi neleshumi nanye ngalowo busuku kwabuye kwaphila futhi lobo ngubufakazi obuqinisekileyo nobufakazi bukadokotela bakhona yabo ukuthi ingane yafa ehhovisi lakhe ngalesi shiyagalolunye inqonga lokho kusa ngicabanga ukuthi kwakuyinyumoniya futhi ingane yaphila namhlanje ngokwazi kwami futhi lokho kwakuphambi ohe kwamashumi amathathu amashumi amane ezinkulungwane zabantu utheke namhlanje ekuseni ngimbona umfowethu way wethu njengoba ehlezi ubehlezi khona lapha manje kodwa esahlezi ngokulandelana khona phakathi lapha ndawo bemile futhi besicula futhi udumudumu haleluya futhi sichawulana omunye nomunye ngiqaphelisisile kumshaya nekhanda lakhe lagebela emuva yena umfowethu uyakasuye umuntu ophathwa noma yini njengokuquleka kumbe ukuhamba kanjalo futhi yena ngimbonile ewa eqethuka futhi ngimbonile umkakhe ngumhlengikazi orejistiwe ehlola ukushaya kwemithambo yakhe futhi wadazuluka bese kuthule futhi ke ngikhola ukuthi bekungudadewethu nashinenekazi lapha udadewethu olikhalati okhonzayo ebandleni abanye babo baqale ukugijimela phambili futhi manje yena unkosikazi weye uqhubekile efuna ukufinyelela kimi ukuba anqamule emsamo futhi ngithe wonke umuntu akathule ehlala esihlalweni sakho ningalokuthi nichamazele kulezo zikhathi ezinjalo yabo yilokho sathane afuna ukukwenza linda nje ubone ukuthi ithini Uma kungothize osemuka eya enkazimulweni kuhle simele sihambe kwesinye isikhathi ayikho indawo enhle kunasebandleni ngakho ngakho ke khona impela endlini yenkosi ngakho ke kodwa indoda ibibheka emuva ngicabange ukuthi mhlawumbe ngabe kukhona ibiculekile kumbe kukhona obekwenzeke kuyo ngaleyo ndlela kodwa ngenkathi ngibheka nekhanda layo liguqukela bheka ngapha futhi ngibuka ngaphakathi ingcenye engezansi yamehlo ayo ikhuntsukile ungeke ucimeze ungeke ubeke amehlo akho kuleso simo kusuke kuyinhliziyo ima eyenza lokho futhi ngihambe nganqamula kulokhu futhi bekukhona omunye umuntu nesihe obebeke okuthize kuba ikhanda layo licamele kukho futhi izinyawo zakhe bezilapha yayizandla nakho konke sekuqinile imile ubuso bayo sebumnyama njengebhathi lami bumnyama ngokubomvu namehlo ayo esekweqile futhi ngiyakwazi ukuhlaselwa inhliziyo ngiyazi ukuthi enze njani nokuthi aguquka kanjani noma ngubani omunye oseke wakubona ngakho ngibeke isandla sami phezu kokushaya kwemithambo yayo futhi akusekho kushaya kwemithambo kunanoma ikhona kuleli deski akukho lutho nangumkakhe umhlengikazi orejistiwe ohlole ukushaya kwemithambo yakhe bekungekho kushaya kwemithambo lapho kwathi ngelinye ilanga ngenkathi nginomfowethu weyi ekwahlukaniseni phakathi lapha ngabona ukuthi wayenenhliziyo eduduzelayo noma kanjani ngakho-ke ngacabanga yiyo le ngakho ngabeka izandla zami phezu kwakhe ngathi nkulunkulu othandekayo ngibiza egameni likajesu kristu umphefumulo womfowethu ukuphila kwakhe akubuye futhi futhi inkosi ujehova iyazi nebhayibheli layo lapha phambi kwami kwezwakala sengathi ngenkathi ngibeka isandla sami ekushayeni kwemithambo yakhe njengoba ngazi ngiyophendula ngalolu khu ngosuku lokwahlulela uma kuba liphutha futhi kwezwakala sengathi ukushaya kwemithambo yakhe kushakane noma kahlanu masinya wathi fufufufufufu kwase kubuye kuqala kuthi fufufufufu futhi ubezama ukuvula umlomo wakhe ukuba asho okuthize kimi futhi ezama ukuthola umlomo wakhe futhi enkwankwaza sengathi ukuzama ukukusho futhi wawaphumisela amazwi umfowethu Branham kwase-ke kubuka sengathi uzobuya alale kumbe okuthize futhi ngalinda umzuzwana nje futhi ahlole ukushaya kwemithambo yakhe futhi bekushaya ngokwejwayelekile ngase-ke ngibuka futhi wangibuka futhi njengibonile edidekile ubengazi ukuthi ubekuphi kodwa inhliziyo yakhe ishaya ngokwejwayelekile futhi uNkulunkulu bese kubuyisele kuye ukuphila kwakhe futhi ngakho ngikusho lokho ukudumisa uJesu Kristu okunguye uNkulunkulu ofanayo ukuthi nca namanje ekuseni bengishumayele isikhathi eside ngadlula kakhulu esikhathini sami futhi ngakhathala ngadinwa futhi kungaba izinto ezimbili kuphakathi kokuthi ukhathalile kumbe ngenkathi ngikhuluma ngokuba nokuzicabangela kungesikho nje ukungcolisa umfowethu njengoba besingakusho ngoba bengibe ngenza ukuvuma kwami kokuba nokuzicabangela futhi ngiqagele uma bengingabuza kulo busuku kulezi zithameli zabantu nibangaki phakathi lapha owaziyo ukuthi unokuzicabangela na ngempela zonke izandla bezingaphakama ukuze wazi umfowethu weyi ake ngikukhombise nje ukuthi kungikwehlukanisa noma qha nibangaki owaziyo ukuthi unokuzicabangela phakamisa isandla sakho awubheke laphaya yabo kodwa angazi uma lokho kwethuka kwami ngisho lokho kumfowethu weyi ekuthatha sengathi bengimsola kumbe ukuthize khona-ke ukuthi uwele kulesi simo nenkosi uJesu yambuyisa manje ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ofanayo uPawulu ongcwele omkhulu ayemele emihleni yakhe ukuthi ngenkathi eshumayela ilula ngobunye ubusuku nendoda yawa nokuphila kwayo kwase kumukile kuyo futhi uPawulu engama indoda ngomsankulunkulu waphendula izethameli umphefumulo wayo usekhona phakathi kwayo ngicabanga ukuthi kuyafakazisa kithi kumbe uma ungakazi ukubona ngaphambili ukuthi uJesu Kristu nguye izolo namuhla naphakade futhi-ke kungahle ukuba bekuyilokhu ukuthi ngizamele ukucabanga ngakho namhlanje ntambama ukuthi ngimile lapha futhi ngenhliziyo yami yonke nganitshela iqiniso ngempela futhi nginitshela ngokuzicabangela kwami futhi ngenza ukuvuma kwami obala ngoba futhi nginicela ukuba nikhuleke ukuthi ingaphakathi lami liguqulwe ngakubantu ukuthi ngenze njengoba kwenza inkosi nokuqinisa ukuthi sazongithumela ensimini ikuvumele lokho kwenzeke ukukhombisa ukuthi sabaphulukisa abagulayo futhi ingabavusa abafileyo futhi ngicabanga ukuthi bekungengaphezu kokuqinisa kwalokho ebengishumayela ngakho futhi bengifakaza ngombuso kaNkulunkulu. Futhi lokho kungokuhamba emgqeni ukuthi ibisanda kutshela umfowethu Robertson lapho nomunye wabazalwane. Manje siyithandela lokho futhi siyajabula kulobu busuku ukuthi umfowethu Way unathi kulobu busuku. Futhi qinise uNkulunkulu aqedhi ngomfowethu kungenjalo ngabe umukile namhlanje ekuseni. Kukhona ukuthize komfowethu Way ukuba akwenze. Futhi ngifuna ukwazi umfowethu Way ukuthi lonke leli bandla kanye nami uQobozi sizobe sikhuleka ukuthi uNkulunkulu uzokukhombisa icebo lakhe lempilo yakho neyomngakho. Futhi kodwa nje lingenzeka uyobekwa phakathi lapho. Ngineqiniso izokwenza umfowethu Way. Futhi sonke njengamaKristu sizojabula ngomfowethu Way, ngabe kunjalo bandla na. Futhi sizokhuleka ukuba yena nodadewethu Way bazothola indawo yabo enkosini ngenkonzo yabo ekuphileni. Manje futhi bengifuna ukukhuluma nomfowethu Way. Ngifika ngaphambi kwesikhathi ukuze ngikwazi ukukhuluma naye bese ngithola nje ukuthi siyini isinyathelo sakhe kumbe ukuthi kwenzekeni. Futhi akazi. Niyabuka uvele kwaphuma nje futhi uvele wawa nje wayesephela njalo yilokho kuphela. Umfowethu Way ubefuna futhi wabuza ukuthi ngabe ukhona yini endlini oya ezansi eKansas ngolwesibili kumbe uma kwenzeka uhamba ukuya kulomhlangano. Manje mhlawumbe ngumhlangano omncane kabi ngabazalwane bandawonye abahlanganayo. Futhi ngicabanga ukuthi usenhla ndawana thize emenweni kumbe into efana naleyo enhla li. Futhi lapho mhlawumbe bangeke babe baningi kakhulu abantu ngiqagele emhlanganweni. Ngibekelinisweni abazi ngisho nokuthi ngiyeza namanje yabo. Futhi ngakho abangani babe ngokuzungeze lapho mhlawumbe kuzoba ubusuku kumbe obubili ngaphambi kokuba bazi. Ngisho nabangani bami eArkansas abangaziyo ezansi phakathi lapho bazoba semhlanganweni. Kodwa uma noma ngubani ohambayo futhi abe nendawo avumele omunye agibele nabo umfowethu Way angakujabulela ukukwenza. Uthe akumenyezela ukuthi akazukuba yiwumthwalo phezu kwabantu ukumnakelela ngenkathi eselapho ngoba ubengakwenza. Kodwa yena uma ubekhona ohambayo bekuzoba lupha kuye ukuthi uNkulunkulu ubengakuthanda kuye kumbe kube sentandweni kaNkulunkulu ngayo kuba aye ezansi. Ngakho nonke niyamazi umfowethu Way ohlezi lapha ekhoneni. Futhi uma noma ngubani ongathanda oya ezansi futhi elendawo engenamuntu yomgibeli uzokujabulela ukukwenza. Eseke ngobusuku bangesonto elizayo inkosi Thanda ngizobuya kumbe ekuseli ngesonto elizayo njalo. Futhi uma umfowethu Neville enosonto sikole futhi uma usuphelile ngifuna ukwenza enye itheyiphu uma ngingaphumelela. Futhi uma ngingaphosisi ngicabanga ukuthi ngizobe ngikhuluma ngokuthi ngabe impilo yakho ilifanele ivangeli. Lokho kungukuthi kumbe ngabe unkosikazi wakho impilo elifanele ivangeli yilokho engiqonde ukusho. Ngabe impilo yakho ilifanele ivangeli. Futhi ngifuna ukwenza itheyiphu ngalokho uma inkosi Thanda. Futhi manje kulo busuku ngimemezelile namhlanje ukuthi bengizokwenza itheyiphu kutumfundisini. Ngicabanga ngisho ukuthi kushunyayeliwe. Uvele wangibiza ngiphume futhi ngakho ukukhuluma lapha emsamo. Manje bese angazi ke. Manje uma benza amatheyiphu uma ubona ukuthi uyakhathala kumbe ukuthize ufisa ukuphuma vele ungabangi nomncane umsindo. Ngoba asi niyabo le mibhobho iyezwela kabi kabi futhi icosha umsindo omncane. Futhi senza sizama ukwenza amatheyiphu enkonzo yezizwe ngezizwe. Futhi lo busuku ngifisa ukumemezela isifundo sami njenge emva kokuba ngifunde izwi kaNkulunkulu elitholakala evangelini kaMathewu ongcwele isahluko samashumi amabili nane. Ngokwevangeli ngokukaMathewu ongcwele isahluko samashumi amabili nane. Futhi asiqale manje evesini lamashumi amathathu nambili futhi sifunde umbhalo. Fundani umfanekiso emkhewaneni nxa igatsha lawo seselithamba lihluma amaqabunga niyazi ukuthi ihlobo selisondele. Kanjalo nanxa nibona okonke lokhu yazini ukuthi seduze ngasemnyango. Insile ngithi kini lesi sizukulwane asiyikudlula kube kungakwenzeki konke lokhu. Yakudlula amazwe nomhlaba kepha amazwe ami awasoze adlula. Kodwa kosuku nokwehora kakho wazi lutho ngalo. Phana zingelosi zasezulwini ngubaba kuphela. Ukuba njengasemihleni kaNowa kuyeba njalo kufika kwendodana yomuntu. Manje kufundeni kwethu siyathola kwebusuku njengoba sifunda ukuthi ingxenye yokuqala yalesi sahluko ifundeka ngokuthi abafundi bambize langasese phezu kwentaba entabeni base bethi kuye, siyakuba yini sibonakaliso sokuphela kwezwe na? Siyakuba yini sibonakaliso sokuza kwakho na? Futhi siyakufika nini isikhathi lapho kungayi kubakho itshe eliyoshiwa phezu kwelinye ethempelini na? Manje uyaqhubeka uyaphendula kani lapha evesini lokuqala. Jesu ephuma ethempelini emunga kwasondela abafundi bakhe kumtshengisa isakhiwo zethempeli. UJesu wathi kubo, anikuboni konke lokhu na? Kinisile ngithi kini, akuyikushiywa lapha itshe phezu kwetshe lingayi kudilizelwa phansi. Futhi umfundi wakhe esahlezi entabeni, ngiyaxolisa. Esahlezi entabeni yeminqumo abafundi beza kuye bebodwa bathi, sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho sokuphela kwezwe siyakuba yini na? Yabo babuza imibuzo emithathu futhi uphendula imibuzo emithathu. Siyofika nini isikhathi lapho kungayi kubakho itshe eliyoshiywa phezu kwelinye na? Siyini isibonakaliso sokuza kwakho na? Futhi mayelana nokuphela kwezwe ke, futhi abaningi ngiyakholwa ukuthi thina bazalwane senza amaphutha ngokuzama ukukubhekisa konke ekuzeni kwakhe. Kodwa uphendula imibuzo emithathu eyehlukeneyo ayibuzwayo. Kungani kuyoba khona isikhathi lapho okungayi kubakho elinye lamatshe angayi kushiywa phezu kwelinye? Le nto iyoba nini na? Futhi siyoba yini sibonakaliso sokuza kwakho na? Futhi kuyoba yini ekupheleni kwezwe na? Yabo imibuzo emithathu ehlukeneyo. Futhi uyaqala uphendula owodwa ngokuthi kunini amatshe eyoshiwa kungekho nalinye phezu kwelinye. Bese kuthi emva kokuba eqeda lo mbuzo bese qala isibonakaliso sokuza kwakhe bese kungena ekutheni ukuphela kwezwe. Manje siyaqaphela lapha enye yezinto engifisa ukukhuluma ngayo kulobusuku ingokuthi ilambu elibomvu elibanibanikayo lesibonakaliso sokuza kwakhe. Futhi sizohlala kulobusuku emihleni kaNowa kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Futhi manje lokhu kwangethusa ngelinye ilanga, futhi ngicabange ukuthi mhlawumbe ngizozama ukuqopha lokhu futhi ngikhulume ngalokhu. Futhi ngibhale phansi imibhalo eminingana lapha engizothanda ukuthathisela kuyo mhlawumbe futhi ngifunde kancanyana. Kodwa manje inkosi yethu Jesu yabuza lo mbuzo futhi wabanikeza isibonakaliso sokuza kwakhe. Wasekuthi-ke masinyane washo lokhu. Odlula amazulu nomhlaba kodwa izwi lami alisoze ledlula. Wayesethi-ke fundani umfanekiso emkhiwaneni. Nxa usuhluma amagatsha awo niyazi ukuthi isihlobo senu seduze. Kho nxa nibona lezi zinto zifezeka kumbe sezibonakaliswa yazini ukuthi isikhathi sesifikile. Futhi lesi sizukulwane asiyikuqedwa kungafezeki konke lokhu. Sizukulwane sini na? Isizukulwane esibona ukuhlubuka esizokhuluma ngakho kulo busuku. Ngakho uma sicabange tekisi lami njengelambo elibomvu elibanibanikayo lokuza kwakhe, kungikhumbuza ngokulindela esiteshini sezitimela. ukuthi nxa indoda kumbe abantu bezimele nje njengeningi lethu selikela kwenza ngenkathi sasilindele ukubamba isitimela futhi singasizwa isitimela kumbe ningasiboni kodwa niyazi ukuthi sekuyisikhathi mhlawumbe umhambisi athi sephuzile kancane asikho esikhathini ngqo kodwa asazi ukuthi nje nini kodwa sizosheshe sifike futhi siyothi ukuhamba-hamba esiteshini nezandla zethu zisemaphaketheni ethu futhi sikhwakele emasutkesini ethu futhi siphume futhi sithenge isaka lamakinati futhi sikhulume ku-omunye ngaphesheya komgwaqo kodwa ngokuphazima sibona kuba khona okwenzekayo kukhona umsindo owenzekayo laphaya emzileni futhi sesenze njalo ingalo iyehla nelambo libomvu liqala ukubanika yini leyo isitimela sesiyavulelwa noma ungeke wasizwa noma ungeke wasibona kodwa nokho lelo lambo libomvu libanibanikayo naleyo ngalo phansi itshengisa ukuthi siyangena futhi-ke uma ulindele ukusuka ngaleso sitimela kungcono ulahle lelo saka lamakinati phansi uyeke ingxoxo yakho uqukule amasutkesi akho bese ulunga kungenjalo uzoshiywa ngemuva ngoba simanje khona lapha okwemizuzwana embalwa nje sizobe sesihambile uma usalokhu umile uxoxa umakhelwane engaphesheya komgwaqo wena uzoshiywa ngemuva kangakanani-ke lapho nxa sibona uphawu olubanibanikayo ukuthi useyavulela sitimele sidala sevangeli siyedlula maduzane nje futhi njengoba sifundisisa kulowo busuku kuletekisi enkulu uphawu olubanibanikayo inkosi yethu isahlezi entabeni futhi yabatshela ukuthi lezi zinto ziyakwenzeka njengasemihleni kanowa kuyakuba njalo ukufika kwendodana yomuntu manje sifuna ukubuyela emuva kancanyana futhi sithole uma singathola noma yini kulolu suku efana nasemihleni kanowa khona-ke singasho-ke ukuthi sikuphi kulolo suku inkosi yethu eyakhuluma ngalo sibone ukuthi singakuthola nje noma yikuphi ukufana kwemihla kanowa ukuze senze lokhu ngicabanga ukuthi sifanele sibuyele emumva encwadini kagenesisi emihleni kanowa uthi uma nizophenya kanye nami uma nithande embhalweni emumva kugenesisi sahluko sesithupha futhi leyo yimihla kazamcolo nezimilo nezimo zalolo suku ugenesisi isahluko sesithupha manje sifuna ukufunda sibone futhi siqhathanise lolo suku nalolu suku qaphelani kwathi umuntu uqala ukwanda phezu ebusweni bomhlaba lona impela izwi lokuqala lisethulela ilambu elibanibanikayo ngoqobo ukuthi usuku selufikile ngoba sikaze sibe khona isikhathi kuwo wonke umlando ukuthi bake babakhona abantu abaningi kangaka futhi banja ngokushesha kangaka njengoba sinabo namhlanje ukuze kube likhuni ukuthola indawo yokuhlala futhi abantu abaningi kangaka banda phezu komhlaba isayense ize isho ukuthi uma kuqhubeka nokwanda njengoba kade kunjalo eminyakeni engamashumi amabili ngeke kusaba khona ngisho nokudla emhlabeni kwabantu i-Reader's Digest ngikholwa ukuthi kwakuyiyo eyacaphuna lokho ukuthi ngeke kusaba khona ngisho ukudla kwabantu abanda ngokushesha kangaka singabuka amacala onke futhi sibone ukuthi izindawo ezazivamise ukuba yihlane sekuphenduke kwaba yidolobha kepha nokho ukukhawulisa ukuzala kusekudlondlobaleni okukhulu ukwedlula konke okwake kwaba yikho ngikholwa ukuthi kwashiwo ngechicago ngethemba ukuthi angizicaphune ngokungesikho lezi zibalo kodwa izehlo eziqoshwe phansi zangempela izehlo eziyizinkulungwane ezingamashumi amathathu zokukhipha izisu njalo ezinsukwini ezingamashumi ayisithupha echicago izehlo zokukhipha izisu njalo ezinsuku ezingamashumi ayisithupha eziqoshwe phansi. Kanjani-ke ngalezo ezingazange zaqoshwa phansi, yabo? Edolobheni elikhulu elilodwa nje elinenani labantu abayizigidi ezine, izwe-ke. Kepha nokho inani labantu liminyene kakhulu ngangokuba kungukuthi abakwazi ngisho ukunakekela i-India bazama ukuba ngama ukwenza kuphazamiseke ingxenye yobuntu bowesilisa futhi babenze bangazalisi ukuba abantwana bangazalwa ngoba basekwandeni kanjalo. Izigidi ezingamakhulu amane namashumi ayisikhombisa ngalesi sikhathi e-India. Injani-ke iShayina lapho ukwanda kukukhulu ngokuthe xaxa iRashiya namaningi amazwe ezwe na? Kwathi umuntu uqala ukwanda phezu kobuso bomhlaba, yabo. Manje sithatha emuva esikhathini sangaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi. Baza lamadodakazi. Amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi omuntu ukuthi mahle. Azithathela abafazi onke awathandayo. Yayisithi inkosi, umoya wami awuyi kubusa njalo kumuntu njengokuba eyinyama nje izinsuku zakhe ziyakuba yiminyaka eyikhulu namashumi amabili. Futhi ngalezo zinsuku kwakukhona izikhwaga ezweni. Nangasemuva kwabo futhi amadodana kaNkulunkulu engena kuwo amadodakazi omuntu. Awazela abantwana futhi labo baba umuntu abanamandla basendulo dumileyo. Wo, isifunde sinjepho esinaso lapha, yabo. Manje enye yezinto zokuqala engifuna niqaphelisise ukuthi amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi omuntu ukuthi mahle. Manje ngibhekisa lokhu ezweni lonke, kodwa asikale sibe bikho isikhathi emhlabeni njengoba ngingacabanga kuphela yileso sikhathi lapho okwake kwabakhona obungaka ubuhle obuqede nya phakathi kwabesifazane. Futhi ningakhumbula abanye benu besifazane enibadala, futhi abanye benu bantu ndoda abangakhumbula emumva eminyakeni edlule ukuthi kwakuyivela kancane kanjani ukuba uthole wesifazane obukekayo. Kodwa namhlanje awusatholi lutho, kodwa sekungukubukeka. Yingoba sebefike endaweni yakho konke lokhu, ukuphungula izinwele zabo nokupenda ubuso nazo zonke izinhlobo zezingubo ezikhanukisayo nezinto, bangaziveza ngendlela enjalo. Futhi-ke kungukuthi enye into, isandla sesikhathi sesibubuyisele emuva ngokombhalo. Futhi abesifazane ngezikhathi zonke bayanda ngokuba babukeke. Ngisakhumbula ngenkathi ngisengumfanyana esikoleni, futhi ngiphenduka ngibuke abantwana abancane namhlanje, amantombazanyana akhulayo. Futhi ngiyabuka ngicabanga ngabesifazane ngesikhathi ngiseyinsizwa, futhi ngibuke amantombazane namhlanje. Ngiyakhumbula kuba khona intombazane eyodwa ithandwa ngabantu, futhi lokho akukevi eminyakeni engamashumi amabili nanhlanu edlulayo. Intombazane eyodwa ithandwa ngabantu, intombazane ebukekayo, futhi ibukeka cishe wonke umfana efuna ukuhamba nale ntombazane ngoba yayingunobuhle weqembu. Mhlawumbe edolobheni lonke kwakuba khona ababili kumbe abathathu balabo besifazane. Manje yonke into isiyabukeka bonke. Lokho kungukugcwalisa umbhalo nelambe libovu libanibanika ukuthi isikhathi sesifikile. Sebeqambe izinto ezinjengokupenda umlomo nokupenda ubuso. Kuzo wesifazane ongemuhle kangako usengakwazi ukuzenza bukeke ngekonke okokuthuthukisa ubuso izinto abazenzayo ukuzenza babukeke. UMax Factor ugijima ubusuku nemini, futhi ningechithelwa ezimonyweni eMelika ngonyaka eyokuba kwenziwe abesifazane babukeke kunale echithwa esitolo sokudla kunjalo. Ngiyakhohlwa ukuthi amadola ayizigidi zezigidi ezingaka unyaka ngamunye kuchithelwa izimonyo ukwenza bahle abesifazane bakithi. Manje angisho lutho oluphambene nalokho. Nginitshengisa nje ukuthi kungukubanika kwelambe libomvu ukuthi isikhathi sesifikile. ukuba uJesu wathi qobo lwakhe njengasemihleni kaNowa kuya kuba njalo kufike wendodana yomuntu niyabo into efanayo futhi qaphelani kwathi abantu baqala ukwanda abantu abaningi amadodakazi omuntu yinhle namadodana kaNkulunkulu awabuka azithathela abafazi manje leso akusiso isisho kungesami ngikufunda kuphuma eBhayibhelini lapho uJesu asho mayelana nathi ukuba sibuyele emuva kuGenesis futhi siqathanise le mihla ndawonye ukwanda kwabantu nobuhle babesifazane manje leso isibonakaliso esikhulu manje isexwayiso isexwayiso sikaJehova ivesi lesithathu yayisithi inkosi masinye emva kwalokhu kwenzekile kumbulani umoya ongcwele waloba iBhayibheli noJesu wanikwa amandla ngokugcwala kukamoya ongcwele futhi wakhuluma kuphela ngomoya ongcwele nemibhalo ilotshwa ngumoya ongcwele futhi yena lo owaloba uGenesis wesithupha wasitshela kuMathewu amashumi amabili nani ukuba sazi nxa isikhathi sasesiseduze ukuba sibuyele emuva uGenesis wesithupha futhi sikuqhathanise ukwanda kwabantu phezu komhlaba kepha nokho ukukhawulisa ukuzala okunje nazo zonke zezinto okuqhubekayo akukunaki ngisho kuhamba ngokufanayo nje ngoba sisesikhathini sokuphela futhi-ke qaphelani masinya nakho kufika isikhathi ngenkathi kuthiwa abesifazane babe bahle kabi bebukeka kahle kabi futhi siyakuhlola lokho kanye nalokhu futhi singakufakazisa manje bengibuka ezinye izithombe zakudala ngenkathi okhokho bethu ngenkathi benqamula amathafa futhi angisalikhumbuli igama lowesifazane kodwa igama lakhe lalaziwa kusukela eSan Francisco kuya eBoston ngokuba ngowesifazane omuhle ukubedlula bonke ezweni uPhil White ngiyakholwa kwakuyigama lakhe waseminyakeni eminingi eyedlula wabulawa isithandwa sakhe uScott Jackson futhi uma ubungabuka isithombe sowesifazane eyintombi enhle kuzedlula zonke ezweni bekunganzima ukumbuka bengabukeka enjengowasendulo phandle lapha emgwaqeni ngokuba cishe noma yimuphi owesifazane ongamthola noma ngayiphi indlela ofuna ngayo ubengabukeka ngokuphindwe kathathu kunaye noma yimuphi owesifazane namhlanje ongamthola nje ehla ngomgwaqo niyabo kungukwanda ubuhle kwabesifazane futhi-ke angazi noma abesifazane bakithi bayakuqonda yini lokhu futhi banga yingaleso sizathu ngifuna le teyiphu kuba ihambe ukuthi anifanele nibeke kakhulu sinifuna nibukeke kodwa sinifuna nibe ngokwemvelo asinifuni nibukeke ngokwangaphandle nje abanye balaba besifazane ababukekayo uma ungake ubaqinise ebhavini lokugezela isikhashana bese ubageza bangahle babukeke behlukile kancane futhi ubagqokise ngendlela okufanele bagqokiswe ngayo kodwa abakwenzi futhi ungeke ubatshele kwehluka futhi sizongena kulokho emva kwesikhashana kodwa lokhu ngukubanika kwelambo elibomvu futhi khumbulani kwathi abantu baqala ukwanda phezu komhlaba nabesifazane baba bahle kwakuyelohora kwakungaleso sikhathi ukuthi isithi inkosi umoya wami awuyi kubusa njalo kumuntu yakubona ukubamba na yasibona isandla sikaNkulunkulu umoya wami dodakazi abantu ayemahle futhi azithe bafazi futhi wathi ngaleyo nkathi umoya wami awuyi kubusa njalo kumuntu ngiyakuzaba izinsuku zakhe manje ivesi lesine ngalezo zinsuku wawukhona izikhwakha emhlabeni nangasemuva futhi amadodana kaNkulunkulu engena kuwo madodakazi umuntu kumbe amadodakazi umuntu awa wazalela abantwana futhi labo baba umuntu abanamandla basendulo dumileyo iqaphelile akuzange kusho lutho ngomshado qaphela amadodana kaNkulunkulu angena kuwo amadodakazi omuntu lutho ngomshado futhi uma uthatha isigrekini sakuqala lapho incazelo yegama ithi nginayo ibhaliwe phansi lapha ndawo ndawo ufazi azithathele abafazi evesini lesithathu bazithathele abafazi isigreki iningi libhekile namhlanje ntambama kuzange ukuthi azithathela abafazi kwathi azithathela abasifazane hhayi abafazi manje kuhlole neyakho neyakho i-emphatic dialogue futhi ubhekisise ukuthi lokho akusilo yini iqiniso azithathela abesifazane hhayi abafazi abathatha njengoba babenjalo nje izithandani zamahhala njengoba sinazo namhlanje ngamanye amazwi babezithandani ngalolo suku njengoba nje benjalo manje babehamba noma ngayiphi indlela ababeyifuna futhi bathathe noma yimuphi owesifazane ababengamthatha kwathi emadodana kankulunkulu manje iningi labo lisho lapha ukuthi lokho kwakuyizingelosi ezawayo nokunjalo nalabo besilisa nabesifazane kodwa ukukhombisa ukuthi kuliphutha kuliphutha ngokoqobo iBhayibheli alisho ndawo ngezingelosi zingowesilisa kumbe abesifazane futhi ngaphandle akukaze kube khona owesifazane okwakhulunywe ngaye eyingelosi eBhayibhelini nhlobo manje uma ufuna umbhalo walokho uMathewu amashumi amabili nambili amashumi amabili nokunjalo ungawuthola manje lokho ayikho into okuthiwa ingelosi yesifazane ingaleso sizathu ukuthi umshumayeli wesifazane ingelosi isithunywa futhi kuyi ingelosi isithunywa futhi asikho esinjalo kodwa nyabo sebeguqukile namhlanje njengoba kunjalo ngaleso sikhathi manje nginamanye amaphuzu omlando abhalwe phansi lapha sifisa ukungena kuwo emizuzwini embalwa phelani abesifazane bangalolo suku emihleni kaNowa kufanele ukuthi babe ngundabuzekwayo nyabo amadodana kaNkulunkulu abakaSeti amadodana kaSeti abona amadodakazi kaKhayini ukuthi ayemahle ngani na ayemabi futhi ayengamadodakazi kaKhayini kwathi amadodana kaNkulunkulu ebona amadodakazi omuntu ayemahle azithathela abesifazane khona-ke amadodana kaNkulunkulu awa ebukhosini bawo ekubeni noNkulunkulu aba ngabaxoshana nesifazane futhi uma lokho kube siso isithombe sanamhlanje angazi ukuthi kuyini qiniso lelo ndoda awubheke ngisho namabandla ethu namhlanje awubheke konke okufisayo kuqaphele ndawo zonke kwakubukeka kulolo suku kufanele ukuthi kwakungabesifazane ababukekayo indoda yaba isigqila kubo kusho umlando ukuthi indoda eqinisweni yaba izigqila kwabesifazane ngoba babebukeka kakhulu ukuthi baze baba izigqila ngokoqobo bakha amathempelana base bekhonza futhi cabanga nje ngokoqobo bakhonza inyama negazi labesifazane ngalolo suku lowo ngumlando futhi qathanisa lokho nanamuhla kuyinto efanayo mfowethu wami indoda eqinisweni ikhonza abesifazane ngani ezweni lakithi uqobo unkosikazi Kennedy ucatshangwa ngokuphindwe kabili kulokhu mungameli ayikhona kunjalo futhi uma uhlela njalo ukhuluma ngendoda uma inonkosikazi okhangayo yilokho-ke futhi manje bayakusho lokho mayela nokushayela niyabeza bethu abesifazane bangabashayeli abacophelelayo ukubedlula bonke yiphutha lelo ngoba ngizonitshela ukuthi kungani uBilly nami sinqamuya le-United States nesimo esibonwe ngamehlo sabeka ibalazwe elincane phezulu phakathi emotweni yethu intwanyana yokulobela futhi sabhala owesilisa nowesifazane futhi ngaso sonke isikhathi uma owesifazane enze iphutha sibeka uphawu ngasohlangothini lwakhe futhi owesilisa enze elilodwa sibeka olulodwa ngasohlangothini lwakhe futhi emakhulwini amathathu lokho esikubiza sithi bhubhu behliba emgwaqeni lapho wawungamangala okukhona besifazane abangamakhulu amabili namashumi ayisishiyagalombili esiliseni esilishumi nesishiyagalolunye Kodwa niyazi ukuthi kungani abakutholi lokho ezinkantolo zamaphoyisa. Amaphoyisa ngeke ayibophe intombazane ebukekayo eyodwa enkulungwaneni. Impela ilithatha inombolo yayo yocingo kodwa lingeke liyibophe. Futhi kuyileyo ndlela nje akumangalisa amarekhodi lingakukhombisi. Niyabo ngoba indoda namhlanje injengoba kwakunjalo emihleni kaNowa bakhothamela ithempelana labesifazane ababukekayo kunjalo. Oh hey, kufanele ukuthi kwakukade kukubi kabi ngalolo suku lapho bekhonza besifazane bebanibanika qobo lwabo ngendlela ekhangayo kakhulu. Futhi uma babe ngompetha ekukwenzeni ngaleso sikhathi, ngakho banjalo manje ngiyajabula angiphilanga ngaleso sikhathi. Ucabange ukuthi kukanjani ukuthi kuphela ba ukuthi abesifazane uzoziphatha kanjani ngendlela efanayo njengoba benza manje. Qaphelani iBhayibheli lathi bayadla futhi baphuza. Manje lokho kuvunyelwe ngumthetho impela. Ukuganana kuhloniphekile. Indoda iganwa ngowesifazane, lokho kuhloniphekile, lokho kumiswe nguNkulunkulu. Kodwa nxa sekufika esikhathini ukuthi indoda izothatha umfazi wenye indoda, kumbe ithathe omunye wesifazane osemusha, kumbe omunye wesifazane okunganandaba ukuthi ungubani, bese yephula izifungo zayo zomshado futhi yenze okuthize okungalungile, kuyisono ebusweni bukaNkulunkulu. IBhayibheli likhuluma liphikisane kanzima kabi ngakho. Manje qaphelani, la kusho lokho kuganana. UNkulunkulu wakumisa lokho e-Edeni, kodwa ngempela wakulahla ukuphinga. Futhi laba besilisa nabesifazane ngalolo suku bedlule eceleni imithetho kaNkulunkulu futhi bazithathela wona futhi bawenza noma kanjani. Manje qathanisa lokho wona namhlanje. Awubheke uma ufuna ukubona ukuthi isitimela sesiyavulelwa, cabanga ujule kahle ngalokho manje, njengalokhu uJesu Kristu ongena kuphosisa washo lamazwi. Niyabo futhi qaphelani iBhayibheli lathi lapha bayadla futhi baphuza, sobaya nabesifazane babo ababukekayo. Manje siyaqonda ukuthi lokho kulungile, kuhle nokuphuza lokho kungokunye kweminye yemithetho yemvelo yokuphila, sifanele sikwenze. Kodwa nxa konke lokho usukuthwele engqondweni yakho, namhlanje abantu sebevele babe iziminzi badyakwe, abesifazane bephuza endlini yokudlela ukudla okuthengwa khona, futhi ningena endaweni lapho uwhisky nosoda notshwala obuyigxube evange kunikezelwa khona, abesifazane baphuza ukwedlula owesilisa. UJesu wathi njengasemihleni kaNowa babedla futhi bephuza futhi bendiswa. Amanye amazwi, babehlala nabesifazane ngaphandle kokubashada. Futhi namhlanje ngani sekwenziwa kube ngokumiswe kakhulu? Babe norino ukuthi wawungashada futhi wehlukanise ubushade futhi lukonke ngosuku olulodwa. Kodwa lokho sekwaphela kudala manje. Abayeni ababizwa kanjalo namakhosikazi baphatha okhiye abehlukene bamakamelo kula madolobha amakhulu. Manje ngiyaye ngihambe ngikhona impela emadolobheni futhi ngiyakwazi ukuthi kuliqiniso ukuthi umyeni unezakhe izinsuku zokunqumelana ukubonana nonkosikazi unezakhe izinsuku zokunqumelana ukubonana. Hawu, uyisibumbatha so sokubona kunjepho. Sekuze kwavele sikheke sesithambile esivilaphayo esingalungile isizukulwane esibheke esihogweni. Eminyakeni embala edlula buka ukuthi indoda isikuphi emzimbeni wayo, buka ukuthi isikuphi ngezinto esizenzile. Science ilokhu iqhubeka izama ukwenza ukudla kungcono ngokusanhlamvu kucutshanisiwe nolunye uhlobo lusanhlamvu notamatiso ocutshwe nolunye uhlobo lukatamatisi, inyama ecutshaniswe nolunye uhlobo lwenyama, kanti leyo nto kayilungile nhlobo, ibulala abantu futhi abakuqondi. Ngani eminyakeni engaphezudlwana bazobe ngaselutho kuphela isichake esinjengethekethe. Eminyakeni engamashumi amahlanu edlule imidlalo yebhola yayiqhubeka njengoba nje benza manje, futhi awuzange uzwe muntu elimala. Kodwa manje babulala idazini kumbe amabili ngonyaka. Ibhola liyoshaya indoda yona, akusekho lutho kuyo lokubamba ukuphila kuyo. Ifana nesilolo esiqukudayo, uyayishaya ithambe kabi isifile. ngenkathi uBob Fitzsimmons elano Corbett ngikholwa ukuthi balwa imizuliswano elikhulu namashumi amabili nanhlanu ngenye intambama bengafake amagilavu ngenkathi lawo madoda ngesibhakele sinamandla ezingalweni zawo ayengabhanqa ngambili ngane emayitshini amane futhi aqhumise lokho ngambili ngane ngalutho kuphela ngamancindi anesikofu ayelela izandla zawo zikuvinika ukwenza amancindi awo abelikhuni futhi umzuliswano wawungesiyo emincane emibili kumbe umzuliswano oyimizuzu emithathu njengoba sinayo namhlanje ayengenayo nefonofo yamaqubu ethandelwe emagilavini awo angayivalile iminwe futhi akukho muntu owafayo futhi alo umzuliswano wawungumngemuzo womlahla phansi wawufayo ingemuzo uyilahle phansi indoda futhi alo imingemuzo yomlahla phansi eyikhulu namashumi amabili nanhlanu ayengamadoda futhi namhlanje bazobuyekisa ubuciko bokulwa ngesibhakela labo sekukhona inefonofo yamaqubu ezingalweni zabo nasemancindini abo abakwazi ukulwa imizuliswano emibili kumbe emithathu kungekho othize ofayo yini into yabona yenziwe isixese angazi inkucunkuku ethambile okungacutshena lutho sesize siyafa sonke isizukulwane izange likusho yini ibhayibheli lokho ukuthi bayobabuthakathaka futhi bahlakaniphe na kani kwesinye isizwe sabantu esizayo bayophila ngegobongwana elinomuthi phakathi bathathe igobongwana elinomuthi phakathi kube yidina labo akulutho kepha isixheke sababhemi sisikilidi abaphuza ugologo abagijima notshwala buyingcube emvange isixheke semihuqa yabalumbi abashintshashintsha imibala abantwana abayintsha esikolweni nobuhlokandlebe bentsha akumangalisi unina ephatha emgwaqeni eziphatha ngendlela enza ngayo kuphonsa umntwana entwele efanayo abesifazane ababukekayo bayanda impilo yokuhlalisana nabantu yabhidlika oh he into enkulu kanje osukwini esiphila kulo bakwenza kanjani lokhu kuyi baqhubeke nalokho bangeke baqhubeke nakho benzani na njengoba nje beza ngaleyo nkathi beza emiyelo kankulunkulu ihlekisa unkulunkulu wathi ungaphingi kodwa bakhombisa ukuthi bangakwenza futhi baqhubeke nakho bacabanga ukuthi bazaqhubeka nakho kodwa asoze bakwenza mhlawumbe kungcono ukuba nizanga nilalele lokhu nokho unkulunkulu washo ukuthi lesi kuyakuba isikhathi ilambe libomvu eliyobanibanika ngaso ujesu washo njalo manje isono esinjepho abasenzayo futhi behleka isono izikhathi eziningi ukuthi yona impela into leli bhayibheli eliyibiza ngokonakala izwe namuhla liyibiza ngobumsulwa nxa nithathe amantombazane asemancane bese niwahundula izingubo zawo bese niwabeka phandle lapho egqoke izikhinjana emabhulukweni nezinto bese niwahambisa ehle ngomgwaqo futhi bacabanga ukuthi lokho ngubumsulwa ukuthi intombazane ingaveza obala inyama yayo yabesifazane kanti ibhayibheli lithi kuyisono kubi kabi kodwa izwe likubiza ngobumsulwa niyabo benza imiyelo kankulunkulu nebandla lisho lutho ngakho akuyisikhathi sokuba thize avuke egameni lokulunga egameni likajesu kristu futhi akufihlize lokhu ngoba ngesinye isikhathi sizophendula ngakho ngosuku lokwahlulela manje uma lokhu kuzwakala kukudala futhi kuyisidala komunye umuntu hlola emuva eminyakeni embala bese ubuka ukuthi kwenzekani manje bese ucabanga ngesikhathi esizayo-ke akukho sikhathi esizayo kodwa ukuza kwenkosi qaphela tshoyela abesifazane ngaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi nokuthwayiza kwanamhlanje hlola ukuthi babe yini hlola ukuthi amadodana kankulunkulu enzani hlola ukuthi enzani namhlanje ngangihlezi engqungqutheleni esikhathini esingeside sedlule futhi kwacihle kwangibhidlizela phansi ngenkathi zonke iwonke umuntu wayebukeka nje eyithokozele inkulumo yomfundisi owayemi emsamo futhi ngangihlezi ngalo ekhoneni futhi kwakukhona intombi esencane engenayo futhi yayigqoke kabi kabi Futhi fika yenyuka kuleli bandla njengoba kusho iBhayibheli ihamba icokama. Futhi wonke umshumayeli emsamo uhlangene nebandla. Wonke umuntu ubaphendula ikhanda labo futhi bebuka belandela le ntombazane. Futhi ngacabanga ngalo mbhalo amadoda nakankulunkulu abo la madodakazi omuntu. Izoni abangabesabi uNkulunkulu abesifazane ababukekayo. Oh, kudabule liningi ibandla labayizicucu. Kwasusumoya kaNkulunkulu. Qaphelani babona madodakazi omuntu. Manje khumbulani uJesu Kristu ongenakuphosisa wazisho lezi zinto ukuthi ziyoba ngalendlela kulolu suku. Futhi wathi, nxa nibona konke lokhu kwenzeka, khona-ke niyazi ukuthi isikhathi sesisemnyango. Manje, ababaningi abantu abazosho lokho. Baningi abashumayeli abebengeke bakusho lokho. Ubengakwenza uma ubethanda, kodwa uma ubengathanda, ibandla belizomkhipha, iqiniso ngempela lelo. Kodwa nathi kayedwa, uma umuntu ebizwe nguNkulunkulu, uyohlala naleyo Bhayibheli, angikhathali ukuthi kuzomele enzeni. Fanele ukhumbule ukuthi liliqiniso. Futhi iqiniso liyabopha noma likhulule. Futhi lokhu yikho impela kwashiwo nguJesu Kristu. Amadodana kaNkulunkulu ngenxa yezimo zobuhle nobuso bamadodakazi abantu. Futhi yilokho impela nje esinakho namhlanje, into efanayo futhi. Manje khathalisa lolo suku, ukuphindaphindwa kwabantu, abesifazane beya ngokuba bahle, amadodana kaNkulunkulu ewa, ukuganaya nokwandisa, amacala okwehlukanisa, behlela ngokuphinga nokunjalo. Ngani wena uthi mfowethu Branham, umzuzu nje, angazi. Lalela mfowethu ngaphambi nje kokuba kube khona okushoyo. Lalela lokhu. UJesu Kristu washo ukuthi yilowo nalowo obuka wesifazane amkhanuke usephingile naye enhliziyweni yakhe. Futhi nxa ubona, nxa indoda iphuma ehhovisi layo, iphuma ebandleni, iphuma endlini yayo, ithwabaze emgwaqeni. Wakubonayo kuphela ngukuvezwa obala macala onke kwenyama negazi labesifazane. Ukubumbeka kulingene obuso obubukekayo ilingeke. Yilokho uNkulunkulu athi kuyokwenzeka. Nxa lokho sekwenzekile khona-ke isikhathi sasesisemnyango. Njengasemihleni kaNowa lapho amadodana kaNkulunkulu ebona amadodakazi umuntu futhi acala ukuzithathela abesifazane. Yabo nakho lapho okhona. Manje qaphela, siyakuthola lokho into efanayo namuhla. Siyabona emlandweni lokho kunxanela ucansi okungaka ababenakho kubo. Aze amadodana kaNkulunkulu azenzela amathempelana abesifazane. Lelo ngelikaVenus nokunjalo, yabo. Wona enza amathempelana futhi akhothama kuwo. Nxa uthi mfowethu Branham asinazo izinto ezinjalo namuhla, ungeke ukuthathanisa lokho nalolu suku. Akunjalo. Kholwa ukuthi kubi ngokwedlulele namhlanje kunoma kwakunjalo ngaleso sikhathi. Yini esiyibonayo iTV. Ungeke ucoshe ngisho nephephandaba, kepha yonke into oyibonayo ithekithi saka abesifazane. Abesifazane ababukekayo kuzo zonke izijumba zikagologo kumaphephabhuku abakhanukisayo begqoke ngokungahloniphekile kwi-TV, kuyo yonke into ngowesifazane othize ogqoke ngokukhanukisayo, owesifazane othize obukekayo. Futhi siyathola kwizaziso zikasikiliti, yonke into ongayibuka uthole ukuthi ngowesifazane othile okhangayo. Ngeke ubone ngisho isaziso samasokisi amade kasilika ungabonanga imilenze ethe ukulolongeka yemincane ihamba kuwo. Futhi kunjalo, kodwa kuyina, kungani na? Ngikhumbula indoda engangiyisebenzela, uChris Meisner, enhle lapha ekhoneni. Abaningi benu bayamkhumbula uChris Meisner. Umkakhe uLilian, igama lakhe kwakungulili, ngiyacabanga i-Elinen. Futhi ngenkathi indoda iwelela nganeno, wayeyintombazane enhle, Nendoda yayifuna ukuthola imvume kuyise wayo ukubeka ubuso bayo isithombe sayo uhlangothi olulodwa lobuso bayo ebhukisini lamaswiti. Lo mlutshela omdala lijalimane wama ngezinyawo zakhe wayesethi, ngakho kuyinhlamba kimi ukubeka isithombe sendodakazi yami ebhokisini lamaswiti ukuba sisakazeke nezwe lonke. Khoni-ke namhlanje lapho izaziso zamaphepha, ithelevishini, konke okubonayo konakele inhlamba okukhanukisayo abesifazane ababukeka benokungamesabi uNkulunkulu. Kunjalo kuyina isitimela esidala sesiyavulelwa manje. IBhayibheli lasho njalo, sizofika masinyane impela, siyawuzwa umsindo. Sikhuluma ngezinye izinto emayana naso, kodwa khumbulani, lokhu ngokunye kubanika, okunye kokubanika okubani banika phambi kwethu namhlanje. Oh, sibona isimo sesizwe, sibona isiphithiphithi sezombusazo, sibona isimo sebandla. Sishumayela ngakho konke lokho, kodwa lokhu ngokuthile okusha. Kungokuthize okungathandwa impela ngabantu ukuba kukhulunywe ngakho, kodwa kufanele kwenziwe ukuba kufanele kube khona iphimbo elimemeza kakhulu. Khumbulani wona amazwi engiwashoyo kulo busuku ayohlangana nami ngaphambili ekwahluleleni. Lapho ngibone lona wesifazane esikhathini esingeside sedlule embonweni inkosi eyangibonisa wona, ngimbona efa. Lokho angisalicabangi inhlobo igama lalowo wesifazane, yena uMarilyn Monroe. Futhi ngangingakaze ngimbone angiye emabhayisikopo, kodwa ngangiyibonile intombazane futhi yayikhanga, futhi yayizama ukufinyelela kokuthize yayifa yaba nokuhlaselwa yinhliziyo. Nenkosi yathi manje shono lokho, ife nje ngelesine nqo, ayizange izibulale. Yathi kodwa ungasho ukuthi ife ngelesine nqo ngoba kuyimizuzwana embalwa nje ngaphambi kwelesine. Futhi lapho ngabona lapho abayithola khona. Futhi ngamtshela uBheli, ngawutshela umndeni labo ababe nami mayelana nalo nakho. Futhi izinsuku ezimbalwa emva kwalokho kwakungu-Marilyn Monroe owafayo. Manje ngenkathi ngise-Canada ngelinye ilanga, abantwana bami babelokhu bengitshela ngale endaweni ethize lapho inenekazi lasinikeza indlu lalinethelevishini. Futhi bathi kuzoba nomdlalo obizwa nge-The River of No Return. Lowo ngumfula engidoba kuwo sonke isikhathi. Futhi uJohn Smith umngani wami uthatha lolo hambo. Bathi benze ibhayisikopo ngalo, futhi bathi baba, mhlawumbe kungenzeka ukuthi uMnumzane Smith usohlelweni, ungathanda ukuwubuka. Kuhle, ngathi uma sengibuya eCanada, uma ngibuya ngesikhathi ngizowubuka. Yebo, ngenkathi umdlalo uvela ngawela ngayowubona, ngahamba ngayowubona. Futhi sengiwubona ubani owayedlala kuwo kodwa nguMarilyn Monroe. Manje wayelapho emva kokuba sekungunyaka efile kumbe ngaphezulu, wayelapho egqoke konke okukhanukisayo. Laliphezulu labo iphimbo lakhe lisalokhu lidlala, futhi liyolokhu likhona iminyaka ngeminyaka phezu kwaleyo theyiphu kazibuthe. Uma leyo theyiphu kazibuthe ibamba ukwenza kwakhe, lapho uma ubengabuka lapho ekhona kulo busuku, ngethemba ukuthi usindisiwe, kodwa angazi lokho kubuNkulunkulu. Kodwa uma ubengabuka emuva, angeke akuphike lokho ngoba sinakho. Kodwa ngalani-ke uNkulunkulu unawo onke amabhayisikobho, konke ukwenza phezu kwetheyiphu yakhe enkulu ebedlula onke eyoba khona. Singeke saphuma kuyo, ikhona lapho nje. Futhi khumbulani, kube kukhona umbhobho ohlezi khona lapha okukhona lokhu, futhi kuba bengisakaza manje ezweni. Abantu izojikelele bebezozwa iphimbo labo ngaphambi kokuba lize lifinyelele ngisho kini linqamule leli pulpiti. Lokho kusezintweni ezincu eziphethe ugesi wezwe. Futhi niyazi lelo phimbo alifi neze, alisoze lafa. Kusho isayensi eminyakeni engama-20 uma bengaba nenqubekela phambili njengoba benayo manje, ukuthi bayoxosha iphimbo langempela likaJesu Kristu ngenkathi esesemhlabeni eminyakeni engama-20 kusukela manje. Ngoba kunjengokuphonsa imbokojana echibini, amagagasi amancane angahle ekugcineni afiphale emehlweni akho. Kodwa usayensi ithi abuyele emuva ogwini olulodwa ngaphesheya kolwandlekazi, aye kolunye futhi aye emuva naphambili, futhi awafi nhlobo. Futhi kanjalo namazwi owakhulumayo ayohlangana nayo ngosuku lokwahlulela, futhi ayekulahla noma akusindise. Futhi awusazi ukwazi ukubalekela nayiliphi elalo. Futhi singabezwa impela kuza kudabula kuyo lendlu impela manje, yizithombe zabantu. Umongo ukholo avula ithelevishini. Futhi ukhona amaphimbo abantu. Nokho imizwa yethu ingeni coshe. Manje banesiteshi esithumelayo nesigcobo esiwuzibuthe. Kumbe ishubhu. Kumbe itshe elikhanyisa okwengilazi elicosha lawo maphimbo futhi libuye liwaveze. Futhi manje okuyiyona nto kuphela iBhayibheli eliyiyo yilokhu. Izwi likaJesu Kristu alikhulumayo futhi asaphila eyiyo ngempela njenganoma yiliphi nje izwi elisemhlabeni kulobu busuku. Uma inhliziyo yakho ihlanzwe igazi likaJesu Kristu futhi ibe yisethi eyamukela kuleyo sethi ethumelayo. Unguyizolo namuhla naphakade futhi wenza izinto ezifanayo azenzayo ngoba izwi lakhe lingeke lafa aphila njalo njalo. Abathi ngexosha sethi kumbe eminyakeni engamashumi amabili kusukela manje silemukela khona manje. Manje nakho lapho okhona. Ukuphila kulolu suku olukhulu esiphila kulo eduzane kokuza kwendodana yomuntu namalambu ayabanibanika nxa zonke okuza kwakhe. Siyakubona kwezombusazwe, siyakubona ebandleni. Siyakubona esikhathini, sikubona nxa zonke sibuka ngakhona. Sibona ilanga lisabukeki njengoba lalibukeka. Umhlaba usuphumile emgudwini wawo. Bangitshela njengamanje endaweni yasekugcineni komhlaba ngasenyakatho enhla phakathi lapho ukuthi ulwandle seluphenduke. Ngiyakhohlwa ukuthi kukangaki lwajula kakhulu kulokhu olwaluyikho. Isikhala solwandle iBering wawungahamba uwele kuso. Manje ngamaningi, amaningi, amaningi amafidi ukujula esikhaleni solwandle iBering. Ngani umhlaba uyavukomala phakathi nendawo? Uya ngokungajuli ngaphandle lapha lapho owawujule khona futhi uya ngokujula phezulu lapha lapho owawungajule khona. Umhlaba uphume ngokuphelele emgudwini. Uyacathula, uyelukeka. Yonke imveli yavuma nakho konke esingakubona. Futhi manje kulobu busuku siyathola ukuthi yona imvele uqobo lwayo iyaveza esintwini isibonakaliso sokuza kwakhe. Ngokuba madodana kaNkulunkulu namadodakazi omuntu aya ngokuba mahle nokuthi asithathele kanjani kubo abesifazane. Ihora elinje pho esiphila kulo. Oh he, nokuthi kwakunjani ngalolo suku. Bese-ke siyabona emlandweni walento enkulu eshaqisayo yewesilisa ekhonza abesifazane. Futhi siyathola namhlanje ukuthi yizwe labesifazane. NgangiseSwitzerland esikhathini esingeside sedlule futhi ngangikhuluma no. Manje angiphikisani ngalutho nabesifazane bakithi abangamaKristu qhaba omnumzane, bangamagugu. Ngikhuluma ngenqubo yezwe. Kwakukhona elinekazi elaligibele lihambisana nami, umfowethu Gagenbull nentombi yakhe ayihamba nayo. Indoda ethi impela ayisondele ekubeni inguntanga yethu akaze aganwe impohlo endala futhi wayihamba nentombi ethize esencane. Kwase kuthi-ke enye iyamantombazane khona lapho futhi yathi, mfowethu Branham, awusitshele ngemelini. Siyaqonda ukuthi abesifazane ngapho kuyizwe labesifazane ngapho iqiniso impela. Ngathi kunjalo. Yathi bengihlala njalo ngifuna ukuhamba. Ngase-ke ngiqala ukuyichazela. Yathi ini? Ngathi yebo, kwawuguqula khona lapho umqondo wayo. Awu, yathi ungayiphila kanjani impilo yokuba ngumKristu endaweni enjengaleyo pho? Ake ukucabange. Ngenkathi ngiyongena eRoma futhi ngangisezansi eSt Angelo, imihume okwakulahlwa kuyo izidumbu kwakushaqisa. Ngenkathi ngiphuma ehotela lami futhi ngehlela lapho okuyileyo ndawo ebizwa ngokuthi izinhlamvu ezintathu zemali emthonjeni, abesifazane emgwaqeni ukuthi bonakele kanjani. Abesifazane bephuma futhi bakucele ukuba ubathathe nibe nosuku lokunqumelana ukubonana zonke iy'nhlobonhlobo osayizi nezinhlobo. Futhi ngiyakhohlwa ukuthi bangaki abeza kuBhili nami nomfowethu Baxter ngaphambi kokuba sifinyelele ezansi edanyini. Nendoda evela kwithi WA eyayisibonisa indawo. Ngathi ngabe labo besifazane bamele baphile kanjalo na? Yathi khabo, ngenkathi amasosha enganeno baze bakwejwayela. Kepha nokho banawo umsebenzi omuhle, nokho bayaqhubeka. Kodwa ngisho nasendaweni enjalo, ngenkathi sengifike endaweni yaseSt Angelo, uphawu olukhulukazi lapho oluvela eVatican olwaluthi, isaziso kwabesifazane baseMelika, sizayo nigqoke izingubo ngaphambi kokuba ningene nokuthi ninikeze inhlonipho kwabangasekho. Ngibo intombazane yaseMelika yehla eParis, lapho khona eqinisweni enye yezimfashini zethu yayivamise ukuqhamuka eParis. kodwa leyo ntombazane yayigqoke ngokungahloniphekile kabi ikanye noyise nonina. Azathi amasosha ayesebenza phandle lapho abeka phandle amapiki awo namafosholo asegijima eya enhla lapho ase ebuka ngale enkundleni ukubukisisa le ntombazane yasemelika yedlula. Sihamba phambili ngezimpashini. Kanti kwakuvamise kuba yiParis kodwa manje beza lapho kuzothola inhlamba kunzola uyihlaza. Kulesi sizwe lapho imvuselelo isanda kwedlula yombhabhathizo kamoya ongcwele nenkosi uJesu ethandekayo ikhombisa izibonakaliso zayo nezimangaliso zomusa ukukhuluma njengasemihleni kaNowa nokukhanya kubanibanika ngapha nangapha. UNkulunkulu usafile ebhedeni wakhe, uNkulunkulu waphulukisa abagulayo, uNkulunkulu ogaja izinto okungakwenzeki futhi akwenze kuphelele encamashini ngaso sonke isikhathi ngaphandle kokwehluleka. Kuthi ungashumayela owesifazane bakithi eMelika futhi baya ngokuba babi kakhulu iminyaka yonke. IBombay ikhona eThekwini eNingizimu Afrika lapho kukhona abomdabu abangamakhulu amabili ezinkulungwane bebuthene obala emhlanganweni. Ngenkathi isimanga esikhulu senziwa nguNkulunkulu futhi ngababona abomdabu abembethe izingubo. Abesifazane bemi lapho nonomdindi wobuhlalu ongamayintsha amane kuphela olenga ngaphambili nendoda engagqoke ingubo indwangu engamayintsha amane behambaze ingubo abalela ngayo isikhumba sembuzi banikwa sona kubona uma sebesebangene elithize lobudala bese ke behlela ngalokho balale ngakho bazisonge ngakho futhi bafe futhi bangcwatwe ngakho esibayeni sokubambela izilwane ndawo ndawo. Futhi ngibabonile labo esifazane bephila isidala kabo esifazane waze wazala ingane ehleze amafidi angamashumi amabili ukusuka kimi. Akazange aye esibhedlela. Bona nowesifazane bamsize lapho umzuzu futhi emzuzwini ethi ayibe emihlanu kwase kuphelile njalo. Waxosha ingane yakhe wase kubeka esifubeni sakhe ukuba kuncele leso sidala. Kodwa labo sebebone amandla kaNkulunkulu somandla efika phezu komfana owayesosizini kabi futhi ephambene ngisho nasengqondweni yakhe futhi wavuswa yase ingqondo yakhe enika uNkulunkulu udumo. Amashumi amathathu ezinkulungwane zomdabu abembethe izingubo bemukela uJesu Kristu njengomsindisi wabo qobo lwabo. Kwenzekana ngiyakhumbula lokho kukhulu ngokuphindwe kashumi kunePentecost amashumi amathathu ezinkulungwane. Futhi akukho umuntu ngabaqaphelisisa labo besifazane ngamehlo ami uqobo ngenkathi bemhlabathini bephula izithixo zabo benikela izimpilo zabo kuJesu Kristu babengazi mhlawumbe babengakaze balizwe igama lakhe abaningi babo. Kodwa ngenkathi bewa ngamadolo abo futhi ngababuza ukuthi babeqinisile yini ngakho bekuqondile ukwephula izithixo zabo futhi bazephula izithixo zabo. Futhi ngenkathi bewa ngamadolo abo futhi benikela impilo yabo kuKristu lapho ngisabakhulekela futhi babuye bavuka basukuma futhi labo besifazane ababema behlise izingubo zabo bengazi ukuthi babengunu kwathi nje ukuphila kweKristu kungathinta impilo yabo ngababona labo besifazane besonga izingalo zabo futhi basuka phambi kwesilisa. Futhi uma ukuthinta kweJesu Kristu kuyakwenza lokho komdabu embethe ingubo kufanele kwenze njani esizweni esilizwile ivangeli amakhulu eminyaka na? Nakho lapho sikhona manje ngikubonile lokho, lokho akusikho okushiwo ngumuntu mumbe, ngikubonile lokho nabo. Kuyisimanga-ke ukuthi sizibiza ngamaKristu futhi ngonyaka ngamunye sikhumula eziningi namabandla abonakala engakugqezi kuqakala. Izinhlelo ze-TV, oh, kwenza igazi nenyama yabesifazane. Abasibo uNkulunkulu, abasuya uNkulunkulukazi. Kodwa kubeka iMelika ohlelweni ngqo ukugcwalisa umbhalo. Inombolo yeMelika iyishumi nantathu, ithempelana neMelika, ngowesifazane, njalo, usemalini yakithi, kusezintweni zonke. Futhi manje betha ngempela esikhathini ukuthi sizoba noNkulunkulukazi waseMelika futhi akukude kakhulu ngawubona umbhalo wesandla ubundini. Oh, sizokwenza njani na? Ungeke ngisho uphume uhambe emgwaqeni uthole ubuka phandle emgwaqeni uqale wehle ngedolobha bese nje ubona ukuziveza obala kwabesifazane ukuthi basenza kanjani ngezingubo kulokho. Eqinisweni ngempela owesifazane ufanele nga unamahloni ukuma ekamelweni lakhe lokugqokela enjalo ahamba aphumele phezulu emgwaqeni ezimpintshe kabi nene zingubo ezincanyana azigqokile futhi ephandle egqokelezi zokubhukuda olwandle nalamabhikini amancane noma kambe bakubiza kanjani ekugqokile nezinto ezifana lokho futhi bengazi ukuthi phakathi kubo ngumoya omubi lapho abaningi babo bacula emakwayeni yilokho ujesu athi kuyokwenzeka inyama besifazane bayinyama negazi abasibo unkulunkulu wami umbono unkulunkulu angithethelele uma nginephutha kuyimidada ekuhundula izingubo nya kulukhulu ukuthi ungayisola indoda uma ingesuye umkristu kodwa iyowa futhi iwele ezilingweni nasendaweni lapho ize yenze kuthize okungafanele ize yabo ingekwazi ukuzibamba kuyamangalisa ukuthi akukuningi kakhulu kangako konakala okwenzekayo ngoba kuningi kakhulu okwakho icala likwabesifazane kodwa ukuba bekungenjalo kungayisola kanjani indoda na beka insolo lapho insolo ingeyakhona owesifazane uthi manje ngifuthi Branham ngiziphethe kahle kabi akukho okungabaza ngalokho kodwa dadewethu yazini ukuthi uzophendula ngosuku lowahlulela ngokuphika ngenkathi uziphonsa phandle lapho nendoda ekubuke na wathi lowo nalowo obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye enhliziyweni yakhe futhi uyozilanda ngakho futhi mhlawumbe awuzange useze iseze kodwa uma uvele usathane ukuba abeke lowo moya phezu kwakho lapho imvelo qobolwayo ibifanele ikufundise ukuthi kuliphutha ngaphandle komoya kankulunkulu imvelo ifanele ukukwenza ikufundise ukuthi kuliphutha ngibekezele ukuthi masinya bazophuma nenye yalezi zinto kuzoba nje ikabunga lomkhiwane futhi ngakubikezela lokho eminyakeni engamashumi amathathu edlule yabo inhlamba ethize iqondiswe ebhayibhelini yabo bazokwenza kungumdato wokuhundula izingubo kukawonke wonke manje udevele weze okufanayo emadodaneni kankulunkulu namhlanje futhi kunjalo bhekani amabhizinisi ethu imvama yamabhizinisi ethu ilawulwa ngabesifazane inqwaba yawo kunjalo ake nibheke amabandla akithi ake nibheke isizwe sakithi ukuthi amadodana kankulunkulu alikhothamele phansi kanjani ithempelana lalezi zinto laba besifazane lapho abayikho kimi akwehlukile ezifebeni zikawonke wonke lokho kuyinto embi kabi kabi kuyisho kodwa kuliqiniso elihlezi obala ngiyazi ukuthi abantu bayawezwa lamatheyiphu nezinto bazozisho lezi zinto kodwa ungakwenza kanjani na uma uziveza qobo lwakho kanjalo nendoda ikubuke njengoba ujesu wathi usubhingile nayo futhi ngenkathi leyo ndoda isiziphendulela ngokuphinga ubani owakwenzayo yikali kabani na owesifazane waziwundula kanjalo futhi waziveza qobo lwakhe kumbe waziletha yena qobo lwakhe phambi kwaleso soni kunjani kuyisibonakiso sani na isikhathi sokuphela ilambu elibomvu umama buyehlukana izizwe ziyehlukana manje uma ufuna ukubona lapho ujesu akusho khona lokho funda umathewu owesihlanu amashumi amabili nesishiyagalombili kwakulapho-ke impilo yesifazane yona ebe yimbangela nesimo sokuwa phezu kwalokho amandla ocansi abe yincithakalo uma ufuna kulandela umkhondo emuva nazi ezinye izizwe engilandele umkhondo emuva wokuwa kwazo esisodwa kwakuyigibhithe i-asiriya iroma namanye amaningi awangamandla besifazane kaphela akukho lutho unkulunkulu angalupha indoda ngaphandle kwensindiso oluhle kakhulu kunowesifazane omuhle akukho ndoda engaduduza akukho muntu ongaduduza umuntu uma bekhathele bangeke bethembele kunoma ngubani kunanjengoba beza kumkabo futhi ninento eyinhlanhla kabi ninabafowethu uma ninonkosikazi omuhle omncane ohlanzekile futhi oqotho futhi oziphethe kahle futhi ungangena uma ukhathele udiniwe futhi uhlale phansi futhi angakhuluma nawe angaza kuningi nawe kunoma ubani omunye kunjalo uligugu uyindlovukazi kodwa khumbulani owesifazane wenzelwa indoda yenzelwanga owesifazane into yokugcina enokudala unkulunkulu ake ayidale kwakuyindoda owesifazane ungokuvele eceleni okuphuma endodeni futhi wezela indoda indoda yenzelwanga owesifazane sebathi ke bakuphendukezela futhi indoda iwele ethempelaneni labesifazane yileyo nto impela eyakuqala ekuqaleni yilokho okwenzekayo ekuqaleni ngenkathi indodana kankulunkulu u-Adamu wayengeke alingeke ekwenzeni okwakuliphutha Sathane ufika ungena kumuntu owayebizwa ngenyoka eyayifana nendoda futhi kwaqala lapho-ke ukuthi u-Eva wasuka emva kwezwi kankulunkulu futhi lokho kwabangela konke kuphathwa yikhanda zonke izindawo zamathuna sonke isono esake senziwa saqala khona lapho nakho futhi yilina abesifazane kwaba yibo imbangela yokuwa kokuqala futhi abesifazane baphetha isikhathi wakuqala uya kuphetha akumangalisa ibhayibheli lathi labo abaphunyuka esiyoni bayokhazimula ebusweni benkosi ngenkathi uzayo esihlanu wakhuluma ngokuthi ukonakala kwabesifazane kuyofinyela kanjani ezinsukwini zokugcina nokuthi kuyoba kanjani izingubo ezingaka ababeyoba nazo nokuthi bayozilungisa kanjani izinwele zabo nakho konke kanjalo ibhayibheli ikhuluma lokho u-Isaya wesihlanu ukuthi uyohamba kanjani egqoke izicathulo ezinezithende eziphakeme ekhencezisa izinyawo zakhe lapho ehamba futhi uyowasongela ezansi amasokisi akhe amade nezinto ayozenza nesethu eningi yezambatho ezemikhosi izingubo nento enjengaleyo futhi lathi konke lokho kuyosuswa kuye futhi uyohlala anuke ekonakaleni futhi lathi ngisho abesifazane abayisikhombisa bayowaphuna indoda eyodwa basebethi sizozenzela umsebenzi wethu asithathe igama lakho nje ukususa ihlazo lethu kodwa wathi kuyaba inkazimulo engakanani ngalelo gatsha elincane eliphunywe kuzo zonke lezi zinto kuyoba ngubungwene enkosini ngalelo suku labo abesifazane bazelwe ngokusha ngokuqoba ngempela beyazi indawo yabo noma bangahlekwa futhi babizwe ngezithutha nangemfashini endala nakho konke kodwa waziphathise okomuntu wesifazane okwenenekazi yima njengomuntu wesifazane gqokiswa ngomuntu wesifazane khulumisa ngomuntu wesifazane hlanje ngenenekazi khona impela phakathi kwakho yebo amen nje lokho kuchaza ukuthi makube njalo ungesabi akukulimazi kulungile izwi likajesu uqobo lwakhe lasho ukuthi kuyokwenzekani lokho kuziveza obala okukhulu futhi wathi emihleni kaloti uma ufuna kumaka phansi lowo mbhalo nguluka weshumi nesikhombisa amashumi amabili nesishiyagalombili wathi babedla bephuza bathenga bathengisa imvama lezi yizinto ezivunyelwe ngumthetho kodwa qaphela futhi lokho bakusebenzisa kodwa babeka wonke umqondo wabo kukho futhi emhleni kaloti abesifazane base bephansi kabi ngokuziphatha kwabo baze abangabe besasetshenziswa njengoba abesifazane befanele ukusetshenziswa kodwa baphendukezelwa baze kuba ngokwansuku zonke ukuthi abesifazane baba yinto yansuku zonke ngangokuthi bona indoda yahlala nendoda impendukezela yokwemvelo emangamuzaneni obulili yayisikuguqulile ukuma kwayo ngenxa yokuthi abesifazane base beshibhe kabi ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngangingaphesheya eTucson ngahamba ngayothenga ulofu wesinkwa futhi kwakukhona umfana ehlezi phandle lapho nabafanyana ababili emotweni omunye ungena uzothenga ipaki losikilidi umnumzana omdala osekhanda lempunga wabheka phansi wathi abakabani labo sikilidi abakanyoko wathi khabo owalo wayamfana wathi ngabe usemdala ngokwanele kuba nawo na wathi yebo umnumzana wabheka umva kanjalo futhi ngangimnolofu wesinkwa namaphayinti amabili obisi ngibukisisa futhi wahamba wathi kulungile futhi umnika wona wabheka emuva kimoya esethi ngiyakungabaza lokho ngathi angeke mdala ngokwanele ukwenza usekabi akamdala ngokwanele kunoma yiliphi ibanga lobudala wathi ngizovumelana nawe wathi ngabe unesikhathi esinzima uzama ukubayeka ngathi angikaze ngibaqale ngathi angikaze ngiwuqale ngathi abazali bami babebhema futhi besebenzisa ugwayi kodwa inkosi unkulunkulu yangivimbela kuwo waphenduka wangibuka ethe kumangala wayesethi Awu, ngicabanga ukuthi kuyihlazo elibolile namhlanje ukubona ukuthi kanjani wathi kwakuvamise ukuthi sibeke abesifazane esisekelweni. Wayesasimhlonipha, sasethula isigqoko sethu phambi kwakhe. Sasihamba sehle ngomgwaqo futhi abanumzane babeyaye bezwe othize ephawula ngowesifazane othize. Babeyaye bamshaye ngempama bamlahle phansi yabo. Futhi wathi ayebahlonipha abesifazane. Kodwa wathi mnumzane isifazane sesizikhwagele khona. Wathi manje abasasukumi. Babevamise ukusukuma emotweni yomgwaqo inekazi liyasukuma yonke indoda yethule isigqoko sayo futhi bamdedele ahlale phansi. Wathi manje sekuyafuqanwa isixuku wathi sebezikhwagele khona futhi lelo iqiniso. Leyo ngoma kadeveli waseHollywood naleya yakuveza ngaphandle kumathelevishini namaphephabhuku into isize yaphenduka yaba ngelikhulukazi ibhodi lokuncola kunjalo. Ngiyazi ukuthi leso sisho asiyiso esithandwa ngabantu kodwa yisisho esiyiqiniso, iqiniso. Yizwi leNkosi kanjalo futhi isibonayiso esiyisexwayiso ukuthi uKristu uzokuza phakathi kwesi sizukulwane. Wathi labo kobona lokhu kufezeka akazukuwedlula kuze kugcwaliseke zonke lezi zinto. Wathi kokubili amazulu nomhlaba kodlula kodwa izwi lami alisoze ledlula. Sexwayiso yilamba elibomvu liyabani baninga. Wawekhethini sisesikhathini sokugcina. Sibona izibonakaliso zenkosi uJesu iphulukisa abagulayo, ivusa abafile, ikhipha omoya ababi. Sibona abantu benziwa abacebile nabangcwele ngomoya ongcwele. Sibona izimpilo ziguqulwa, sibona izibonakaliso ezinkulu. Sibona izibonakaliso eziyinkinga ezibhakabhakeni njengamasosa andizayo. IPentecost abaningi babantu bekubeka kwi-television bekubhala bakuchome abazi ukuthi bazocabangani ngakho. Zonke izinhlobo zezibonakaliso eziyimfihlakalo. INkosi uJesu ehla isesimweni sensika yomlilo sinesithombe sakhe esithathiweyo ehlala phakathi kwethu efakazisa ukuthi unguye izo. Ubona zonke lezi zinto zenzeka. Sibona ukubanda kwebandla, sibona ihlelo likhula. Ngani bona umkhiwane nayo yonke eminye imithi veza amahlumela ayo. AmaJude ebuya umkhiwane, amaJude ebuya esizweni sakubo, izwe lawo uqobo. Sibona amaPresbyterian, amaMethodist, amaBaptist, iLuthela, amaPentecostal, wonke amabandla ehluma amaqabunga awo imvuselelo. Wathi lungani ileso sikhathi xa sibona lokho kufezeka kulapho uNkulunkulu elungiselela ukubiza abakhethwe bakhe. Bese nxa esiyisibonakaliso wathi nxani bona besifazane beya ngokubukeka ngalokhu okwedlulele. Nxani bona amadodana kaNkulunkulu esathele nabafazi futhi azithathele abafazi futhi enza lokhu lokho kumbe okunye. Wathi yazini ukuthi leso isibonakaliso nakhu lapha esikhona manje okuye futhi engulo wephansi. Kumbulani amadodakazi kaLoti amabili. Yebo, siyakukhumbula lokho ezathi emzini waseSodoma. UJesu wathi lapha kuLuka weshumi nesikhombisa njengokuba kwenzeka emihleni yaseSodoma. Khumbulani lokho amadoda ayebasebenzise ngendlela engalungile kabi abesifazane kangokuthi kwaze kwathi isenzo semvelo sokuphila asangabe sisancaneleka. Uthi oh kube kabi ukusho lokhu emsamo kodwa lokhu yilake yaba khona iqiniso kufanele lihambe lisuka lapha. Futhi kube kakhulu namhlanje kuze kube khona amashumi ezinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zabo kwande ndawo zonke kuphendukezela abaseSodoma njengoba kunjalo ngalolo suku ngoba ukusebenza kwemvelo yokuphila komuntu ukuba bazizale phezu komhlaba sekuphathwe kabi kakhulu. Futhi kwakube kakhulu ngendlela okwenze ngayo ngokuthi ukuncaneleka kwakho kwehluleka ngokushesha. Ngizothi phakathi kweminye iminyaka elishumi kumbe elishumi nanhlanu kuzobe sekwedlule cishe ngendlela okwanda ngayo manje. Iziphawulo ezinkulu benginokuthize ukuvela ku-Edgar Hoover ngalokho kodwa angazi bengicabanga ukuthi benginakho kubekwe lapha kodwa anginakho ngalokho akushoyo mayelana nakho. Futhi manje siyazithola lezi zinto oh hey. UJuda kweyakhe encane incwadi enkulu ngiyibiza kanjalo evesini lesikhombisa ke silifunde nje. Ngifuna ukufunda lokhu uJuda kulesikhombisa. Yena incwadi yokugcina ngaphambi kwencwadi yezambulo. Nginakho kumakwe phansi lapha uJuda isikhombisa ivesi lesikhombisa. owesilisa nowesifazane bethula izifungo zomshado bayazephula belandela inyama imbe lalelani ukuba isodoma negomora nemizi yangakhona yenze ubufebe ngendlela efana neyayo yalandela inyama imbe niyabo ubufebe yalandela inyama imbe imisiwe ibe yiziboniso yokuzwa nesijeziso nesomlilo omiyo njalo lokho okungukuthi uqedwa nyana okususwa lapho esikhathini esike side sedlule eLos Angeles ngangilindile kumbe ngangiphumele ezinkundleni zekamu ngangigibele ngenyawo ngomgwaqo futhi inenekazi elincane intobazanyana ebukekayo ibukeka impela yayenyiwa ngomgwaqo futhi ngacabanga kusho ukuthi iya embukisweni futhi yayigqoke izingutshane eziphethiwe nje cishe isithupha kumbela amayitsha isiyagalombili ububanzi ukunquma kuyingaphambilayo nemincane emithathu kumbe imiklezo engamayitshe amane futhi yenyuke iye phezulu emzimbeni wayo ichashazana okwakwenele nje ukuthi wawungakwazi ukuvimba bese ukuvala konke ngci ngesibhakela sakho kulenga kunqume kuyo kanje igqoke isigqoko samakhawa namabhuzu enentshakaza futhi ikhanga ngempela ngangibona noma yiphi insizwa yayishishilizisa amabhuleki nakho konke kuba ime kuyo ihamba itshikiza enhla nomgwaqo futhi ngangilungela ukujikela enkundleni yekamu futhi ngenyukela ngasezinkundleni zekamu futhi ngaqala ukuphenduka kuba ngibuyele emuva ngacabanga ukuthi ngizoba ngithi nkosazana ngifisa ukukhuluma nawe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu noma uyintombazane ebukekayo akukho okungabaza ngalokho noma unomzimba omi kahle mhlawumbe nga onga wena ufuna ukuzwa amabhuleki ekhala yaqonda yini ukuthi lowo moya okwenza wenze lokho bekuqhubela esigogweni sikadeven lapho oyohlupheka khona eminyakanyaka ezayo na yaqonda yini ukuthi lokho kubukeka emzinjana obumbekile nezo zihlathi ezilungiswe kahle nezinwele nokunjalo nezindebe ezibomvu mhlawumbe ezinyangeni ezine eziyisithupha izimpethu ziyebe ziphethuza zingena ziphuma kulowo mzimba obumbeke kahle uphandle lapha othulini na nalowo mphefumulo ohlezi phakathi lapho namhlanje uyeba sekuhlupheni kukadeven kwasekuba khona okungimisayo sengathi unkulunkulu wayethi uma wenza lokho bazokubopha ngaleya ezansi ejele nyabo nakho lapho okhona ngase-ke ngibona uphile ephuma futhi eqhweba kwase kuyisikhathi sokuza ngiyabeza becula ungokukholwa heyi abantu bangaloya kanjani into enjengaleyo no ingoba bedelela izwi likankulunkulu futhi enye into abefundisi emva komsamo ozihlanganise kulezi zinhlangano wofuna lokho futhi okwaziyo benqatshelwe ukusho noma yini ngakho ngoba bayobephuca ibandla labo khona lapho amabandla afuna amalunga kodwa unkulunkulu ufuna bangcwele abazelwe wakusha bakankulunkulu ophilayo abazokhanya njengezinkanyezi nkulunkulu asisize sibe qotho futhi sikhulume iqiniso kulokho ujesu kristu akushoyo kodwa lolo wosuku esiphila kulo lokho izibonakalisa ujesu athi ziyoba khona futhi sikubona phambi kwethu impela buka manje nojuda isahliwo sesikhombisa futhi isodoma negomora ohe into embi kangaka pho ukungagani kwabesifazane beyendlela inyama imbe indoda eganwe ngumkayo abasebabili sebemunye nendoda eyophuma igijimele omunye wesifazane ngokuzenzekelayo izahlukanisa nomkayo nowesifazane ophuma gijime nenye indoda ufile kumyeni wakhe uphike inyama yakhe uqobo uzinqume wazehlukanisa naye kunjalo ngosuku lokwahlulelwa uyoziphendulela ngakho kodwa namhlanje abafuni ukuzwa umlayezo onjalo abantu abafuni ukuzwa lokho bafuna ukukitazwa ezindlebeni zabo khona impela umoya ongcwele owangitshela khona ngosuku engabeka ngalo itshe legumbi lapho washo ukuthi thumela izwi uqinise noba kuyisikhathi noba kungesisi isikhathi ngoba kuyakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngaso isifundiso esiphileyo kepha ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela ndawoye abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo baphambukele besuka eqinisweni baye ezinganekwaneni Wathi ngenkathi umbono ususuka, bofunda uTimotheyu wesibili isine. Wathi ungakhohlwa uTimotheyu wesibili isine. Futhi ngenkathi umbono ususukile kimi, ngimikhona lapho emgwaqweni, u7 ngingumfana oleshumi nesiyagalolunye leminyaka ubudala ngimi lapho. Iphimbo likaNkulunkulu lakhuluma lezwakala ekamelweni futhi wathi uTimotheyu wesibili isine. Ilokho impela kuphenduke kuba yikho, yabo. Yakuba khona isikhathi abangayikuvuma ngazi isifundiso esiphilayo. Abantu bafuna ukuthiza, amaPentecost afuna ukuthiza, ubungawambambatha emhlane futhi awayeke aziphilele ngendlela ayifunayo. Futhi bangadlala upiano balushaye ngamashumi amane ngomzuzwana futhi bagxume phansi naphezulu futhi basine ngakho. Abesifazane beze ngendlela abayifunayo nendoda indlela efanayo. IPresbyterian Methodist Luthera neBaptist iningi umuntu oqotho kuzo zonke lezo zinhlangano. Kujani impela, kodwa leyo nqubo ibabambe phansi ngqiba ze bacabange ukuthi inqobo nje uma bengabalelo badla negama labo likulezo zincwadi ukuthi baqonde ezulwini. Igama lakho encwadini lapha emhlabeni akuchazi lokho kuNkulunkulu. Igama lakho limele lotho encwadini yokuphila yewudlu ngegazi kaJesu Kristu ukwazi ukuthi izono zakho zithelelwe kunjalo. Kodwa ufuna lo hlobo, yilo hlobo labefundisi abalufuna phakathi. Abafuni lutho olunye. Futhi lapho uNkulunkulu kulolu izinsuku zokugcina unyangazise sonke isiphiwo sikaNkulunkulu esinconyiwe eBhayibhelini. Sonke isiphiwo uJesu Kristu asethembisayo. Sonke isiphiwo futhi sonke isibonakaliso. Ngaso sonke isibonakaliso sesikhathi sokugcina. Ngoba kwatheliswa kule iBhayibheli ngokubona kwami, qobo lwami, sekuvele kunyangazisiwe phambi kwesizwe. Futhi ungena shi uqonde esogweni uhamba ngelikhulu iJubane. Batshele, bakhijima noma kanjani. Ake ngithole nje eminye imibhalo embalwa lapha ngaphambi kokuvala. Kulungile, oh kubheke phambili kuphuthisweni kwaphakade yilokho abayikho kusho iBhayibheli. Lesi sizwe sikulokhu kubola okufanayo. Lokhu kubola okufanayo kokuhlalisana kwabantu lesi sizwe sikukho kulobu busuku. Ngiyakwazi lokho, akusilihlaya, akusiyo izwa bethi, iqiniso. Igenesisi wesithupha ishumi nambili, inyama yonke yonakele, umuntu wayehamba ngendlela okungeyakhe, ekucabangeni okungokwakhe, enganaki imithetho kaNkulunkulu. Ileyo ndlela umuntu enze ngayo namhlanje. Umuntu akafuni ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Abantu abafuni ukulizwa, bafuna ukuhamba ngendlela okungeyabo. UJezibele wala ukuzwa izwi lenkosi. Wayengafuni ukubiza lowo mshumayeli omdala obukeka engacacile u-Elijah umfundisi wakhe, kodwa wayengumfundisi wakhe noma kanjani kunjalo. UNkulunkulu wamthuka futhi wayekhipha ngesankahle umlayezo wakhe. Nakuba wayengafundile abazi ukuthi uvelaphi kumbe wayaphi, wafe enkundleni nezwi lenkosi. Wathumela umlayezo wakhe awushumayelayo futhi walahla konke okwakukhona okubizwa ngesono. Lokho lowo Jezebeli wesibanje manje wayeseguqule futhi waloya abantu ngaphansi kokuloya kwamandla akhe kade sonakala sonke isizwe. Welitha wema yethu qikelele lapho entabeni. Unkulunkulu wathi, Elijah, ungakucabangi lokho nginezinkulungwane eziyisikhombisa ezansi lapho ezethembekile enhlizweni namanje. Lo ngumdonso wakhe wesibili nowesithathu wabuyela emuva waba ngowabo. Kodwa khumbulani, uNkulunkulu waba ngonomusa. Futhi unomlayezo wa-Elijah wasilahla leso sizukulwane esingakhona. Lezo kwalowa wasilahla leso sizukulwane futhi waletha wahlulela kulabo abala ukuzwa nokukhululwa kulabo abawukholwayo. Futhi njengasemehleni kaNowa kuya kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Genesisi wesithupha benganaki imithetho kaNkulunkulu bathi imithetho kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu liyasho namhlanje iBhayibhelini. Manje lalelani, angisho lokhu kunoma yimuphi umuntu ngayedwa. Kuphela ngibophezekile njengomfowenu. Ngibophezekile kunitshela iqiniso lonke. NjengoPawulu ongcwele omkhulu washo ngaphambi kokumuka kwakhe, angikho emanga kunitshela lonke icebo likaNkulunkulu. Manje iBhayibheli liyasho namhlanje ukuthi abesifazane abafanele ukudla izinwele zabo. Angikhathali ukuthi bangaka abashumayeli abathi lokho kulungile, kuliphutha. Angikhathali ukuthi mangaka amabandla elikumelayo, iBhayibheli lokhu lishilo ukuthi kuliphutha, kuyihlazo kuye ukuba enze njalo. Kodwa bayaqhubeka nokukwenza noma kanjani, bayaqhubeka. Benzani na? Emqondweni wabo ngo, bezenza bona uqobo babukeke bacabanga ukuthi bayabukeka. Izwi kaNkulunkulu liyexwayisa, akayikuzenza lezi zinto, akayikugcoba ingubo kumbe ibhulukwe kumbe noma yini engeyowesilisa, kodwa uvela ziqhubekele nje ngokufanayo. Uzama ukumyekisa. Ngakho uqongozelani-ke pho mfowethu Branham, uqhubekelani na? Ngani abantu abanjengawe kungcono uma ubunga? Angikhathali lokho, ngiyakukhathalela ukuthi abantu bacabangani manje ningangizwa kabi. Kodwa ngithakasela lokho okucatshangwa nguNkulunkulu futhi leli yizwi lakhe. Yebo, mtshele ukuthi kuniphutha ukwenza lokho, uyovele aziqhubekele akwenze noma kanjani. Niyabongani? Lesifazane ezweni lonke linenkolo yamaKristu bayazenza lezi zinto, nebandla libonakala lingazihluphi ngakho. Leli na amadodana kaNkulunkulu iwele enkanukweni yenyama yabesifazane negazi. Ungaphika yena impela uNkulunkulu negazi elabathengayo ukubehlukanisa nalezo zinto ezingcolileyo. Amen, iqiniso lelo. Ngakho ngisize uNkulunkulu, iqiniso. Zama ukumyekisa. Cabanga ukuthi intshumayelo kanowa yake yaba nakho kuvimba khaba umnumzane. Kodwa kuyina liphimbo, iphimbo kuthi laba sonke nje sibizele kwahlulelweni. Wona impela umlayezo engiwushumayelayo kulo busuku, uyohlangana nami khona lapho izwi ngezwi. Futhi pho-ke uzokwenzenjani na? Ilambo elibomvu elibanibanikayo. Wawukhona isikhathi okhona imtshelo kwakhe phakathi kwabesifazane. Sizobeka nje lokhu ngenxa yalokhu kungabesifazane. Futhi niyamangala ukuthi kungani ngihlala ngimpongoloza ngalokhu. Manje ngizobeka ngithole inqwaba yemibhalo ephonswe phakathi lapha ngaphambi kokuvala, futhi nginikhombise ukuthi kungani. Futhi leso sizathu ngifanele ngihlale ngokweqiniso kulelizwe, futhi yonke inceka kaNkulunkulu ifanele ihlale ngokweqiniso ezwini. Ufanele uhlale ngoba kuzoba khona iphimbo ndawo elimemeza kakhulu limelane nakho. Angikhathali ukuthi lonke iningi labo lenzani, awophezekile kubo. Iphendula ngawedwana. Awuphenduli njengeMethodist, awuphenduli njengeBaptist kumbe iPentecostal. Phendula ngawedwana kuNkulunkulu ngempilo okungeyakho. Futhi sibona lesi zibonakaliso, kepha nokho baqhubeka bekwenza. Utshele ukuthi kuliphutha ukubona ukuthi uthini. Khona le mtshelo kwakhe. Ilokho impela wenziwe ngu-Eva. Eva wayazi kahle kamhlophe ukuba angenza lokho. Wayazi wayenezwi kaNkulunkulu wathi mhla udla kuwo ngalo suku uyafa. Pho wakwenzelani na? Wayefuna indlela okungeyakhe. Futhi kungani abesifazane bayogunda izinto zawo? Kungani abesifazane bayogqoka ilezi zingubo? Lebhayibheli lisho ukuthi yilokho impela nje abafanele ukukwenza na. Neto bayenzayo bonke bayahliwe impela. Kodwa ukwenzelani na? Ungesingayi. Yebo mnumzane, uzoba nendlela okungeyakhe. Nebandla lisho lutho ngakho. Nebandla lifanele ukuba ngumlobokazi kaJesu Kristu, futhi alisho lutho ngakho na? Tshela oyedwa wabo ngakho. Uyazi ukuthi bathini? Ngokuthi akukho Bhayibheli elidala lizoma endleleni yami lingivimbele kuzijabuliseni. Manje impela nje batshela ukuthi kulotshiwe eBhayibhelini. Oh, bangahle bangawasho lawo mazwi, kodwa yiwo akuzwakalisayo. Senake nasizwe isisho esidala, izenzo zikhuluma kakhulu kunamazwi. Yebo, manje-ke kuyenzeka na? Izenzo zikhuluma kakhulu kunamazwi. Akunandaba ukuthi uthini, impilo yakho ikhuluma kakhulu baze bangabe besakwazi ukuzwa ubufakazi bakho. Njengoba ngishiyo namhlanje ekuseni, cuma nje uphakame ulingane nendlela ophila ngayo. Yabo, izenzo zakho sikhuluma kakhulu kunamazwi akho, futhi ngokunjalo nawe ungahle uphume ukusho, ngoba amazwi okungawabo ayakhuluma. Amazwi akho akunandaba ukuthi yini, izenzo zakho sikhuluma lokho oyikho. Uma ukhuluma noma yini ehlukile kulokho wena ngempela oyikho kuba ngokuzenzisa. Jesu wathi, nina bazenzisi ningakusho kanjani okuhle nxa okuphuma enhliziyweni kukhuluma okuphuma enhliziyweni kukhulunywa ngumlomo? Yabo, babesho into ababengayiqondile. Besifazane ngokunjalo ngokukusho, oh hey, ngibe nokuzijabulisa okungokwami. Kwenzekani na emshadweni? Nansi enye indawo eBhayibhelini. Emshadweni kuphuma isifungo. Lalela. A key Ophatha kahle ikhaya omhlophe wemsebenzi emihle. Suka wedelele bese ziyela endlini yamahlaya ihovisi lomunye. Mnyeni wami, yebo, oh ngiyakungabaza lokho. Ngibona imibutho namhlanje ichilo elingaka pho bafaka abesifazane emibuthweni wamaphoyisa. Uma akusilo yini uPaulo lokonakala phakathi kwanoma yiliphi idolobha. Njengoba isinyiso esiningi sesiswele umsebenzi futhi babeka abesifazane phandle lapho. Lapho iBhayibheli lathi ufanele ahlale ekhaya futhi abe ngophatha kahle ikhaya omhlophe. Kodwa uphatha onke amabhuku kabasi nawakho futhi, yebo, kunjalo. Angikhulumi ngabesifazane abalungileyo manje. Nginijikijeli ngalokho nina besifazane abangebesifazane abamesaba uNkulunkulu ngempela. UNkulunkulu anibusise. Lokho kusethephini kumbe noma yikuphi futhi. Kodwa angikhuluma mayelana lapho othola oyedwa onjalo uthola amakhulu alishumi nanhlanu engenye indlela. Angeke balilalele izwi. Thina iBhayibheli lakho, zishumayeze lona wena, sifuna ukulizwa. Lalela, oh. Angahlasho lokhu, xoxa izindaba zakho zeBhayibheli komunye. Gcina uNkulunkulu wakho komunye futhi ungiyekele phansi mina. Ungiqongolozela ini mina? Angikaze ngikucele ukuba usho lezi zinto, ngiyazi kodwa uNkulunkulu wakwenza, niyabonga, ngakho yilokho kuphela. Ngakho basayonakalisa indlela. Njengoba nje benza emihleni yenkosi, njengoba nje benza ngalolo suku bakanjalo nanamhlanje, kuyafana nje akukaguquki, akuguquki, akuna kuguquka. Buthola ngandlebe bentsha ekugcineni, buthola abantwana bakhe. Ijele lithola ingxenye yabesifazane nesilisa futhi isihogo sithatha konke kunjalo impela. Ekugcineni sibagwinya bonke. Lentshumayelo ibonakala yeqa ngaphezu kwemihlane yabo. Abalokothi balilalele bazoba nokungokwabo. Ngabatshela ukuthi iBhayibheli lisho lokhu bathi gcini iBhayibheli lakho sizoba nokuzijabulisa kwethu. Ngiyabezwa abanye benu bodade besho manje mhlawumbe hayi njengamanje kodwa nginizwa nithi ubani mina ngilalele umyeni wami ho ngimenza lalele mina kodwa kulapho-ke osephutheni khona ngihlale ekhaya ngibe mhlophe angikhathali ukuthi iBhayibheli litheni ngakho awungiyekele phansi lalela dade lokhu akungekho phakathi emumva ngezikhathi zobumnyama lelo yiphimbo lanamhlanje. Lokhu akuzange kwenzeke kakhulu kangako emuva ngaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi kwenzeka namhlanje futhi lokho yinto efanayo. Baphinde bathi, ngiwesifazane wesimanje manje, ngihlale eMelika. Yebo, lokhu akwehlukene ukuthi uhlala ehokweni lezingulube. Kungenze nomncane umehluko kuNkulunkulu lapho owawuhlala khona. Yilokho oyikho enhliziyweni yakho, kunjalo. Futhi ungacabanga idade ukuthi ngowesimanje manje kakhulu ukuthi ngomunye walaba besifazane abayisimanje manje njengoba ufuna ukusho namhlanje. Ngowakude emuva le ngokwaleli iBhayibheli ezikhathini zobumnyama esikhathini sangaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi esikhathini sikaNowa kungaleyo nkathi lapho benza khona into efanayo. Ngakho awusuwe wesimanje manje kakhulu kangako eqinisweni unguye na, niyabo? Yileyo ndlela ababeziphatha ngayo ngaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi, niyabo? Futhi yileyo ndlela abaziphatha ngayo namhlanje, ngakho kufanele kube isikhathi somnyama futhi emuva ebumnyameni obukhulu ngaleya. Uthi wena ndoda ozovumela umkakho akwenze, anisesiwo amadodana kaNkulunkulu. Kabo, nathi ukuwa eSodoma, kunjalo nivumela abesifazane bajike babe ubasi kini. Oh he, angazi noma ngikusho lokhu noma cha, kungcono ngiyedlule le ngxenye. Kodwa kulungile, lokhu kubi kakhulu. Kodwa konke kulonyaka esini, niyalibona ilambu elibovu likhanya libanibanika na? Icilongo lenkosi liyokhala nesikhathi asisayi kubabikho. Lokusa kuyophuma iphakathi likhanyayo nelibalele. Bona bakhethiweyo bakhe bayobuthana bevela othuni lomhlaba baye ekhaya labo ngaphambili kwesibhakabhaka. Oh, yeka lolo suku oluyoba yikho, kulungile. Oh yebo, ubuye uyongena eSodoma na? Ngakhathazeki, ikhona i-A bhomu elindele ukuhlanza konke kunjalo. Ihlanza izwe lonke, iyokwenza. Iyobeka selenziwa lonke busha futhi njengoba sibonile ngaphansi kophawu lwesithupha. Ube ngowesigejana sabantu abahlengiweyo esemukele inkosi uJesu esibe ngumKristu. Sithengise ngeminako yaso nezifashini zaso zalelizwe futhi senza kuJesu Kristu. Futhi sibuka yena futhi yena yedwa ekuthobeni kwakhe uhlelo olulula. Ubuye sikholwe nguye futhi semukele ukuphila okuphakade. Futhi uma uthi unokuphila okuphakade futhi ungavumelana naleli Bhayibheli, ukuphila okuphakade kwakho akusikho ukuphila okuphakade uNkulunkulu akuphayo. Udukisiwe ngokufa futhi hayi ngokuphila. Kunjani? Manje yesabani uNkulunkulu futhi nigcine izwi lakhe ngokuba lokhu kungumyalo ogcwele. Imalambo abovu ayabanibanika nesikhathi sesifikile. Njengasemihleni kaNowa, niyabo, bathatha into evunyelwe ngumthetho bayiphendukezela. Bathatha ukudla, futhi bathatha ukuphuza, futhi babeka isakhiwo, futhi babeka zonke lezi ezinye izinto futhi bakuphendukezela. Manje uJesu sibheke ukuba sakhe ikhaya, niyabo, kodwa ubheke ukuthi sekwenzekeni phakathi kulokho. Ukudla usibheke ukuba sidle, kunjalo awubheke ukuthi sekwenzekeni phakathi kulokho. Ukuphuza sibheke ukuba siphuza amanzi ethu futhi noma yini esifanele sikwenze. Kodwa esikhundleni salokho sebekuthathe bakungenisa eziphuzweni notshwala, nakho konke notshwala obuyingcubevange bangenisa abesifazane babo, niyabo. Futhi kuthiwani-ke ngokwanda kwenani labantu njengasemhleni kaNowa? Kuthiwani ngobuhle babesifazane banda njalo njalo kakhulu kakhulu? Kuthiwani-ke ngesikhathi lapho besifazane beyofika khona lapho beyoba ngendlela ababe yiyo? Abanamawala abakhukhumele, nakho konke wawungeke ubatshele lutho, bashumayeze izwi bayovele baqhubeke bakwenze noma kanjani, yabo? Kuyokwenzekani na njengakhona impela tse emihleni kaNowa? Ngelinye ilanga umnyango womusa uyovalwa. Khona-ke umbhalo uthi indlu engcwele ithunqa intuthu. Lokho kuchaza ukuthi umkhulumeli usephumile kuyo. Futhi inqobo nje uma iwundlula isekhona emuva lapho. Njengoba ngishilo namhlanje ekuseni kumbe ndawo lapho engangishumayela khona. Ukuthi inqobo nje uma iwundlula lapho ukukhulumela usekhona umusa. Kodwa siqiniseko sine sinaso nxa sibona isitimela sesivele siyavulelwa. Nxa sibona ukuza kwenkosi kubanibanika kwelambu na? Ngiyakhuluma kakhulu ngezinto ezehlukile njengoba sazi ukuthi wethembisa ukuzenza lapha ngemihla yokugcina futhi siyakubona khona impela phambi kwabo. Siyasibona lesi sifundo kulobu busuku belinye ilambu elibomvu libanibanika lokuqhubeka phakathi kwabesifazane bakithi nezinto ngendlela abazenza ngayo. Siyakubona kuyakhomba zonke izicobo zophawu lwamamayela, yonke into, zonke izinalithi, zonke izinkombandlela ubewe kwaqonda ngqo ekuzeni kwakhe. Sisekugcineni, lukho lutho olunye engilwaziyo oluzokwenzeka kepha ukuza kwenkosi. Futhi-ke mngani wami othandekayo ongaphandle kwaKristu, ucabangani ngalokhu na? Ngabe uphumule nje iqiniso, mngani, ngifuna ukukubuza umbuzo olula. Ngabe uphumulele phezu komuzwa wakho omncane obunawo, kumbe okunye mhlawumbe okuthize obunakho na? Mhlawumbe wake wajabula ngesinye isikhathi futhi wasina indawo yonke, njengobuningi babantu abanobungcwele bamaPentecostal namaNazaretha nePilgrim Holiness. Bakholwa ukuthi uma bejabule ngokwanele ukuba basine ukuthi lokho kuyikho. Bese-ke ugunda izinwele zakho, ugqoke izikhindi. Umoya ongcwele ubungakwenza yini wenze lokho lapho ekulahla eBhayibhelini na? Uthiwani-ke ngawe othi kuhle ngingowebandla, ngiyiPentecostal, ngiyiMethodist, kumbe noma ngabe ngiyini? Ngililunga, umama wami ulilunga elinikezwe ilungelo lebandla, bengililunga elinikezwe ilungelo. Futhi wona lowo moya ophezu kwakho kwenza wenze izinto leli Bhayibheli elizilahlayo kuba wena uzenze. Niyabona wena uthi ngikhulume ngezilimi mfowethu Branham. Manje ungakubambi lokho. Ngakhuluma ngezilimi futhi lokho kungufakazi bukamoya ongcwele. Uma impilo yakho, uma ungabe usalokhu ugunda izinwele zakho, uma ungabe usazenza lezi zinto iBhayibheli elithi azingenziwa, wakhuluma ngezilimi imini yonke nobusuku futhi kusalokhu kungahlanganise lutho noNkulunkulu. Sihlahla saziwa ngesithelo saso. Sengigugile, ngiyakwazi lokho. Usho ungalunye, ngithole ukuqaqamba okusho nobuhlungu. Sonke senze njalo. Ufanele phela ukhulume iqiniso. Ngacabanga uNkulunkulu ungangivumeli. Enye yezinto ezilusizi kakhulu ukubona indoda kumbe owesifazane ongakaze amemukele uKristu. Futhi ophile kwaba yilunga elidala sendulo lebandla elideleleke ukwedlula uSathane kuqubulo lwakhe. Futhi umbone phandle laphaya nento ethize endala ecinene. Yebo, ngiyakutshela, angikholelwa. uNkulunkulu zange lokho yilowo ngumthelo omubi kunayo yonke usathane angaqhelisa ngawo impilo. Owesifazane omdala osolayo othi akabe neminyaka engamashumi ayisithupha kumbe amashumi ayisikhombisa eminyaka ubudala, namanoni elengela phansi ezingalweni zakhe nemibimbi kubo bonke ubuso bakhe nezinwele zakhe eziphungulwe zonke ziyimibala emine kumbe emihlanu eyehlukene futhi eziqhenya phansi egqoke izikhinjana. Uma lokho kungesikho ukuqhelisa kukasathane, angikaze ngikubone kumbe indoda ethize endala ecinene. Oh Nkulunkulu, ngiyazi ngiphi umusa ukuba ngingakhonondi neze futhi ngifuna impilo yami Nkosi, ngifuna impilo yabantu bami. Nkulunkulu, siphi ukuba impilo yethu iqheliswe kulendaba noma sihlupheka noma ngabe kwenzekani ukuthi bangaki kungiphendulayo. Ngazi lento eyodwa empilweni yami njengoba ngiya ngokuguga. Ngane bami, umfudlana emva kwami uzosheshe unciphe kancane kancane lapho ngehla ngumgwaqo. Futhi ngazi into eyodwa kuzofezeka emva kwesikhashana ukuthi akuze kuba bikho muntu ozoza kimi futhi athi acele iseluleko kimi. Labo abangaziyo ezinsukwini zobusha bami baye basebezihambele uma ngizophila. Abangane bami bazoya ngokuncipha ngokuncipha njengoba ngiya ngokuguga manje. Futhi ngiyazi ukuthi langa limbe ngizokufa. Ngethemba ukuthi uNkulunkulu ngeke neze avumele uSathane angiqhelise njengesicinane esidala indoda enganaki. Nomkami abe ngowesifazane ongumbeleseli omdala kumbe umkakho kumbe wena ngaleyo ndlela. Ngiyakhuleka mfowethu ukuthi izimpilo zethu ziyoqheliswa ngezithelo zikamoya. Uthanda ukujabula ukubekezela ububele ukukhuthazela iqiniso ukukholeka kumoya ongcwele. Impilo yami yancipha. Iseminyakeni engamashumi amathathu nanhlanu edlule ngama epulpit lapha njengomfanyana. Lobusuku sengingendala impunga ezinweleni futhi nginempandla ihlombe elixothile sengivithikile. Impilo yami yaphela nezintanjana seziyadleka engihamba ngazo. Njengoba ngiqhubekela ezansi nomfudlana abangane bami baya ngokuncipha. Futhi emva kwesikhashana kuzofika endaweni mhlawumbe lapho engingasekukwajabulela amaculo njengoba ngangenza. Futhi mhlawumbe abazukulu bami abantwana bayothi musu wethu simkhulu. Kungahle kufike kulokho uma ngiphila. Khona-ke ngiyoza ngehle ngize ngingabe ngisakwazi ukusukuma esihlalweni sami. Khona-ke ngokunye okusa inkungu iyofika endlini ngiyoqhweba ngaphesheya komngcele ekufini ukuba kuze kungithathe. Angangithatha kuphela ngesandla ngiholele ngaphesheya enkosini yami. Akasumshayeli wami wesigqila. Angisizo isigqila sakhe, uyisigqila sami. Kristu wanginqobela ukufa. Futhi yinye kuphela into angayenza ngokungidonsela ebukhoneni bomenzi wami uma lelidokodo lasemhlabeni lidilizwe. Sikashala nxa umama eselungela ukuba nengane, uyaqaphela. Angikhathali ukuthi ube nesihluku kangakanani nokuthi ubedelela kanjani. Uyazi sikashala ngaphambi kokuba leyo ngane izalwe umama uba nobubele. Ungayina nxa leyo misishana kuleso sizalo idikiza futhi igxuma kanjalo ukhona umzimba wasezulwini owulindele. Futhi uma sekuphuma kunina udokotela kumbe umbelethisi noma ngabe ubani yakucosha futhi akwethuse akuthwansule akunyakazise kumbe ukuthize. Bese-ke kubamba umphefumulo wokuphila nomoya omncane wobungelosi ufika ungene kukho umphefumulo wokuphila futhi kuba ngumphefumulo ophilayo. Futhi nxa sinoKristu enhliziyweni yethu futhi uKristu abe nomqobo enhliziyweni yethu yingane encane uma ledokodo lasemhlabeni lidilizwa. UJesu wathi kuJohane we-14 sengiyavala ngizosho lokhu, wathi izinhliziyo zenu mazingakhathazeki, umanikholiwe uNkulunkulu kholwani yimi, ngokuba embusweni kababa wami kunedokodo eliningi, ngiyonilungiselela indawo. Uma ledokodo lasemhlabeni lidilizwa sinalo elinye, ngiyonilungisela indawo ukuba lapho ngikhona nibe khona nani nokuba naye. Kona-ke ngiyazi lapho lowo mntwanyana ekhala ngokuba ukuzalwa okusha sekubumbekile, lapho konke okunye ukuphila kuhlakazeka, konke ukuphila kokufayo nakho konke sekuhambile. Khona-ke kuyothatha ukuthile kungethusa futhi kuthatha ukufa. Ukufa kukunika wethuka nxa kukushaya, kodwa kuphela kukuzala kabusha embusweni omusha. Ngaphesheya kwelinye icala lapho khona kungekho kugula, kudabuka, kukho nyaka omdala kumbe lutho. Nkulunkulu sisize kanjani mngane? Ungake ulokothe uthicilele phansi into enjalo ubona ukuthi akusekho mathemba ezweni ngaphandle kwaJesu Kristu? Amalambo abomvu ayabani baningi. Isizwe ziyehlukana, uIsrayeli uyavuka, isibonakala seyibhayibheli elazibikezelayo. Abesifazane begunda ezinwele zawo begqoka izikhindi, ilambe libomvu liyakhanya nabo. Izintuku zabazizwe zibaliwe ngokwesaba okukhulu okuthiyayo, buyani obahlakazekileyo kwabakini. Usuku lokuhlengwa seluseduze, izinhliziyo zabantu zehlulwe ngokwesaba. Kwaliswani ngomoya, isibani senu silungisiwe sahlanzwa, bikani phezulu ukuhlengwa kwenu sikuseduze. Ngiyamthanda, ngifuna nimthande, futhi sisakhothamisa amakhanda ethu okomzuzwana njengezwi lomkhuleko sengivala. Amalamba abomvu ayabanibaninga, uphawu luyakhanya, ukuza kwenkosi sekufikile. Ikhuluma esizweni, ikhuluma kubantu, ikhuluma ngezibonakaliso nezimangaliso. Njengoba sithathe iSodoma futhi ingakhombisa ukuthi leyo ngelusi ifike kanjani ku-Abrahama. Izibonakaliso eyazenzayo ngaphambi nje kokwehla komlilo, siyakubona lokho. Yathi emihleni kaLoti, bakha bathengisa ukubheke namhlanje. Futhi njengemihla kaNowa, abesifazane beba ngababukekayo, amadodana kaNkulunkulu ewa, inyama yomuntu ikhonze esimweni sabesifazane. Ngazo zonke lezi zinto ezenzekayo esikhulume ngazo kulobu busuku, ilambu liyabanibanika ukuze kwenkosi sekufikile. Ngabe usalokhu lilunga lebandla na? Ngabe uqinisekile mngani wami na? Wazi kungani noma uzophila bonke busuku na? Buka umfowethu weyi omi lapha namhlanje ekuseni esikhashaneni, ephendukela ngapha nangapha nje ukuba axhawulane nomunye, washayeka phansi wafa khona emgodweni wakhe. UNkulunkulu angahlangabi nobubele kangako kuwe ukuba akunike elinye ithuba. Awazi ukuthi imuphi umzuzu ukuba leyo nhliziyo ishaye okokugcina. Cabanga ngakho, ukuze kwaKristu kubanibanika izibonakaliso zakho zibuke. Ubone ukuthi engitshele khona kulobu busuku kungahle kungathandwa ngabantu kangako, kodwa kuliqiniso. Kuyilokho okwakushiwo nguNkulunkulu, futhi nakho lapho sikhona. Besifazane abafuni ukuhlala ekhaya, abafuni ukunakelela imindeni yabo. Bavele baqashe isisebenzi sibheka ingane ngakusihlwa, bese bephuma baye ephathini ndawo ndawo. Izingane zingamahlongandlebe, yonke into iyenzeka. Bephungula izinwele zabo, begqoka izikhindi, bependa ubuso. Ukwanda kuya ngokubukeka ngokubukeka. Indoda, madodana kaNkulunkulu ayawa. Kulugibe lokusetshenziswa uSathane, madodana kaNkulunkulu ukuba awele kulokho. Nje njengoba uJesu asho kuzokwenzeka, wathi kuyoba khona, futhi nakhu. Wathi nxa sezifezeka lezi zinto, lesi sizukulwane asiyikudlula, futhi lokho ngamashumi amane eminyaka kuze kugcwaliseke konke lokhu. Cabanga ngakho, ngabe usalokhu ulilunga lebandla na? Ngabe wenze okungesikho na? Bheka uphinde uhlolisise impilo yakho kulo busuku, madoda, besifazane. Zibheka wena, bheka amaphutha akho qho. Yini esimweni sakho esikhona manje? Uba uKristu ubesemhlabeni eshumayela lokhu. Wothi ukuba ubengakwenza, ukuba bengimzwile eshumayela lokho, bengingaphenduka. Ukuba ubungakwenza, yizwi lakhe uqobo lwalo leli kulobu busuku uzokwenza manje. Uma ungenawo uNkulunkulu futhi wayazi, uthi ngingowebandla, ngikhulume ngezilimi, manje sikubeka eceleni lokho. Zibheka wena, hlola impilo yakho manje nezwi likaNkulunkulu. Ngabe yilowo muntu ukuba usuke uhambe bese uthi angikhathali ukuthi iBhayibheli lithini? Futhi Branham, ngicabanga ukuthi unephutha. Akusimini enginephutha, uma kukhona noma yini okuliphutha ngakho kuyizwi. Futhi awukamazi uNkulunkulu namanje, futhi awunasiqiniseko ukuthi uma uJesu engafika kuleli hora ukuthi uyokulungela ukuhamba. Yini lokhu manaza lapho ubona ukufa ukuthi kusondele kakhulu, lapho ubona ukuphela ukuthi sekusondele kakhulu na? Uma ekhona lapha amakhanda enu ekhotheme manje, ungafuna ukukhunjulwa emkhulekweni sisavala, ungasiphakamisa nje isandla sakho bese uthi, mfowethu ngikhulekele. UNkulunkulu akubusise dadewethu, UNkulunkulu akubusise mfowethu dadewethu, oh phezu kwendlu nje. Nakho-ke ake sivele sithathe uhlo oluncane oluqukethe amagama namanani empahla manje. Nginabo dadewethu manje, nakho konke ukukholwa okulungileyo nethemba, cabanga ngalokhu nje. Ngabe ngempela ngimlalelile uNkulunkulu na? Ngempela siphi isifiso sami na? Futhi Branham, ngisazenza lezi zinto. Ngizizwa ngikahle, ngizizwa ngijabule. Uyazi yini ukuthi abahedini bazizwa bejabule nawe futhi na? Uyazi indoda edakiwe ijabule nayo futhi ingaphansi kophuzo njengawe, amandla ophuzo na? Futhi uma ujabule uphansi kwanoma yikuphi okuphambene nezwi likaNkulunkulu, ngudeveli. uma uthi ngenelisekile ebandleni lami futhi uzwa izwi kaNkulunkulu lishunyayelwa futhi ungeke wavumelana nalo uphefumulelwe yinto eyiphutha. Akunandaba ukuthi uphefumulelwa kwakho kuyini. Babonile bedazuluka futhi begxuma futhi bempongoloza na nakho konke futhi baphuze igazi elisogebhezini lekhanda lomuntu futhi babize udeveli kunjalo. Ujabule ngamandla akho onke. Ubuhedeni buveza eningi impela injulamqondo njenganoma yini nje enye. Injulamqondo yengqondo kodwa uqiniseka ngoKristu kungokwenhliziyo okuguqula sonke isimo. Kuguqule umuntu abe isidalo esisha. Cabanga ngakho kanzima impela. Zibheka wena. Ake ucabange sibuko siphambi kwakho uzibuka wena. Ngabe ngethembekile nje, ngabe ngiqotho nje. Ngabe mina ngempela enhlizweni yami ngabe ngiyayikhonza iNkosi na. Uthi ngiyalikhonza. Futhi ibhekane phakathi nini abesifazane nezinole eziphunguliwe nigqoka izikhindi. Zibheka wena wenza lezi zinto. Zibheka wena silise nivumela umkini bakwenze. Uthi ngabe ngiyindodana kaNkulunkulu na, ngabe ngingumsodoma na. Nina besifazane nithi ngabe ngempela ngiwesifazane wesimanje manje kumbe ngiyinto ethize yangaphambi kokubhubha komhlaba ngamanzi. UJesu athi yoba lapha ngemihla yokugcina futhi na. Ucabangisise, zibheke wena. Yabo ubuwena uqobo uveza lokho oyikho. Futhi uma ungalungile ungathembeka ngokwanele ukuba uvele uthembeka manje phakamisa isandla sakho. Uthi Kristu angibambi isandla sami kumfowethu Branham kumbe kunoma yimuphi omunye umuntu kepha kuwe kodwa nginephutha ngithethelele. Umfowethu Branham wethembise ukungikhulekela manje ngizophakamisa isandla sami. Ngithi Jesu iba nomusa kimi lo busuku ngisindise ngenxa kaKristu angifuni ukulahleka. Konke lokho kuphila ongiphe khona kungaba yinto embi kabi uma ngivele ngikulahle. Nxa nginaleli thuba elihle kakhulu kulo busuku ukubona ngempela ngamehlo ami ngqo ukuthi amalambo abomvu abantu banika macala onke. Ukuze wenkosi sethembise ukuthi iyozikhombisa lezi zibonakaliso futhi iyophulukisa abagulayo, iyovusa abafileyo, iyokhipha amadimoni. Ngibakhona egejana isigejana abantu abambalwa nje ingcosana nje ngesibalo izwe eliyohlekisa ngabo futhi bebathuka nokunjalo kanjalo. Futhi bafanele basithuke, bafanele bathuke iqiniso. UJesu wathi lo nalowo okhuluma izwi limelene nendodana yomuntu liya kuthethelelwa nxa yenza yona into efanayo nalena eniyibona yenziwa. Wathi kepha yilo nalowo oyokhuluma amelane nomoya ongcwele nxa uzela uzokwenza into efanayo akasoze athethelelwe kuleli zwe. Yabo bafanele bakwenze lokho. Kuzofanele kube khona umlayezo onjalo ukwenza abantu bahlekise ngawo. Ukukhombisa ukulunga kaNkulunkulu kulahla izwe lonke jikelele futhi alibhubhise. Ngenkathi kusekhona umusa futhi othize emi esikhaleni uJesu Kristu nomnyango ovuliwe kulobusuku ungemamukele mngani wami na. Maye ngokujwayelekile kungukuze altare. Lokho kulungile angimelene ngalutho nakho. Kodwa umbhalo wathi abaningi abakholwayo wabhabhatizwa. Ngokuvela kuyo yonke inhliziyo yakho uma uzonikela ngokuphila kwakho kuJesu Kristu khona lapho ohlezi khona, khona lapho akhulume khona nawe ngenkathi uphakamisa isandla sakho. Lowo uNkulunkulu ofanayo okwazi ukubiza le ndoda ibuye iphilile isifile phambi kwami impela namhlanje kusini. Qinisa kini ukuthi nginitshela iqiniso. Ubani ongavusa abafileyo ngaphandle kaNkulunkulu na? Kunjalo. Ngakho akusuye umfundisi wakho othe ukwephuka kancane lapha nguKristu okuthandayo. Futhi uyagcizelela kuwe kulo busuku. Sinilizwile iqiniso, sinilibonile iqiniso, livela ezweni lami. Nilibonile izwi lami liphendula. Niyalibona izwi lami libikezela lezi zinto, niyakubona kwenzeka ncamashi kuyo yonke le minyaka ngaphandle ngisho kokukodwa ukwehluleka. Manje uzokwenze njani ngoJesu ngenkathi ilambe libomvu libanibanika na? Awenzi ngani lokhu? Ulahle phansi lelo saka elidala lamakinati ezwe. Ulahle ngani phansi lelo phepha bhuku elidala iTrue Story nalezo zinto ezindala ezindala ezingasenamsebenzi odonsa ngazo umphefumulo wakho nsuku zonke. Awuyihlahlelwazi ngani leyo television ekhoneni bese uyifulathelisa uma ikuvimbele ukuba uye enkonzweni. Awulahle ngani konke okusindayo okukuthandela kangaka. Oyiphakamiseli ngani inhliziyo yakho kuKristu bese uthi Kristu kule busuku ngiphelile. Ngiyalungiselela ngiyabona ukuthi uyeza. Ngiqukula isutesi iBhayibheli kaNkulunkulu elilayishwe ukuphila okuphakade futhi kusukela emva kwalokhu kuye phambili ngizophila ngalokhu. Ngakwenze sisakhuleka na. Baba wethu wasezulwini ungesikho ukusho kwedelela nakancane Nkosi.
The message is pointed
Kodwa umlayezo ukhomba esikhathini, hayi kubantu ngabodwana, hayi kumuntu mumbe, kodwa ukhomba esikhathini. Kuyisikhathi lapho umoya ongcwele ubonakale ungicindezele kuba ngiqophe lokhu. Njengasemva kweziningi izikhathi eziningi kuyo yonke le pulpiti esikhombise ngazo izinsuku zikaLothi, izinsuku zaseSodoma, izinsuku uJesu akhuluma ngazo, izibonakaliso zesikhathi, ukuza kwenkosi ngezindlela eziningi. Bese-ke emva kwakho konke lokho, ukuthi ngikhulume kanzima kakhulu ngokumelana nabesifazane balolu usuku izwe lonke. Ngakho baba, ngicabange ukuthi bekuzoba ngumoya ongcwele ukhuluma kimi ukuthi ngitshele abantu ukuthi kungani ngenze lokhu. Yingoba izwi lakho eliphefumulelwe lihlolisise kakhulu enhliziyweni yami ngaze angabe ngisakwazi ukuzibamba. Izandla ezithi azisondele emashumini amahlanu kumbe amashumi ayisikhombisa nanhlanu endlini ziphakamile baba, phezu kwelinesankahle lisikayo izwi lenkosi. Kodwa libalethele ekwethukeni kubazisa ukuthi impempe iyakhala. Abangcwele bonke babuthana ndawonye, izizwe zidabuka ziba izicucu, izibonakaliso zokuza amalamba abomvu ayabanibanika. Futhi siyabona ngomnyakazo ukhombe kwabesifazane bakithi kulobu busuku balolu suku ukuthi indlela iBhayibheli elasho ngayo ukuthi bayoba njani. Futhi napa iphimbo elingenakuphosisa likaJesu Kristu lasetshwayisa ukuba siqaphele imihla kaNowa futhi sikuqhathanise nosuku esiphila kulo. Futhi-ke uma sizibone lezo zinto zenzeka, abesifazane bebangababukekayo wena madodana kaNkulunkulu ebathatha nokuthi ziyoba njani lezi zinto, kodwa-ke siyazi ukuthi leso sizukulwane siyokubona ukuza kwenkosi. Bese siyalazi ilambe libanibanikayo ukuza kwayo sekuseduze. Ngiyakhuleka baba wasezweni ukuthi uzobusisa lowo nalowo kwaphamisa isandla sabo. Nginginikela nje lona othobile umkhuleko oqotho, futhi ngiyazi uzongizwa. Ube nomusa kakhulu kumfowethu Wayne namhlanje ekuseni. Uvumela umkhuleko omncane othobileyo uqale lokho kushaya kwenhliziyo futhi. Uthando luqotho lomfowethu owele ethangeni lomkakhe ebanda futhi esesimweni sokufa. Nkosi yabantu, mabazi kulo busuku ukuthi ngokufela esonweni nasemacaleni kuyingozi kakhulu kabi kunokufa ukufa kwenyama. Ngokuba akukho umuntu ongakubamba ngaleso sikhathi uma wedlula ngale kweveyili esonweni nasemacaleni. Siphe kulo busuku Nkosi ukuthi yonke imiphefumulo ephakamise izandla zayo nginikela lo mkhuleko egameni lenkosi uJesu, ukuthi kuzoba khona okukhulu kuphenduka okuza empilweni yabo, ukuthi kuzoba khona enkulu inhloso enhliziyweni yabo, leyo nhloso enhliziyweni yabo ukuthi ngeke besona bamelane noNkulunkulu, ukuthi bazoma kusukela kuleli hora kuqhubeke phezu kweliphakade likaNkulunkulu, izwi elibusisiweyo futhi bondliwe ngumoya ongcwele wakhe, futhi baholelwe ezindleleni zokuphila usuku ngosuku lapho behamba beqhubeka kusukela kuleli hora emva kwalokhu. Manje baba wasezulwini, ngingahle ngingaphinde ngibabone, ngingahle ngingaphinde ngikwazi ukubachawula isandla sabo senyama lapha kulomhlaba, nakuba bengingathanda ukukwenza. Kodwa Nkosi Nkulunkulu, ngikhulekela ukuthi lo mkhuleko uzophendulwa. Futhi wathi ezwini lakho, oyozwa izwi lami futhi oyokholwa ngongithumileyo unokuphila okuphakade. Akayi kwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Ngendlela yami yokuzithoba yokwethula iqiniso likaNkulunkulu kulo busuku, abanye ngibalizwile izwi. Manje wethembisa ukuthi uzobasindisa futhi abayi kubhubha, ukuthi akekho ngabahlutha esandleni sakho, ukuthi uyobavusa ngemihla yokuphela. Akukho nolulodwa unwele lwekhanda lwabo olungabhubha, wakwethembisa. Manje njengomkhuleko, njengenceku Nkosi, futhi njengomfowabo kubo, ngingikhuleka lo mkhuleko futhi ngibabeka ezandleni zikaNkulunkulu, ukuthi akukho neyodwa ingozi eyoke ikwazi ukuza kubo, noSathane angeke abahlwithe esandleni sikaNkulunkulu. Bangabakho emihlomelo, futhi ngethemba ukuthi uzobapha ukuphila okude, futhi uma kunokwenzeka mabakubone ukuza kwenkosi uJesu. Singathi bangathi besuka lapha kulo busuku futhi babe ngabazuza emphefumulo ukutshela abanye kwazini okusindisayo kukaKristu. Siphe khona kusezandleni zakho konke baba, egameni likaJesu Kristu. Futhi ngenkathi sisakhothamisa amakhanda ethu okomzuzwana, Angazi uma ekhona impela umuntu okhona manje ozwayo ukuthi ngenkathi sisemkhulekweni ukuthi ukuthi okuthize okungavamile kwenzeke enhlizweni yakho. Futhi uzo ukuthi kusukela manje uqhubeke ukuthi uzophila impilo ehlukaniselwe uKristu. Futhi uyakubona ukuza kweNkosi kufikile. Kholwa ukuthi engikushumayelile bekuliqiniso ngale ubani bani belambo libomvu lendlela izinto eziyizo. Futhi uyaqonda ukuthi yizwi leNkosi ngoba nguKristu. Futhi ukholwa kusukela kulo busuku ukuqhubeke uzophila engcono impilo esondele kakhudlwana kuKristu. Ngoba umkhuleko okhuleke kulo busuku nokuvuma okwenzile. Futhi nekhanda lakho likhotheme vele nje uphakamise isandla sakho. Uthi ngiyakukholwa kusukela kulo busuku ukuqhubeke ngizophila impilo ehlukile. uNkulunkulu akubusise lokho kuhle, lokho kuyamangalisa nje. Kwele kutheni ngempela wonke umuntu mhlawumbe abaphakamise isandla sabo esikhashaneni esedlule baphakamise izandla zabo emumva ukuthi bakwemukele. Manje uma ungakazi uphaphathizwe igameni likaJesu Kristu kukho kuthela kwezono zakho, khumbula likho elinye igama phansi kwezulu elinikiwe emntwini ofanele usindiswe ngalo, kepha igama likaJesu Kristu. Khumbula munye kuphela umlobokazi kaKristu futhi ophatha igama lakhe. Manje futhi uma ungakaze kubhathizwe ngokuqiliswa emanzini egameni likaJesu Kristu, ake ngithi njengenceku yakhe, uma uNkulunkulu efakazisile kini ngezibonakaliso nezimangaliso nangezwi lakhe ukuthi ngikhuluma iqiniso, ngiyaniyala njengoba uPawulu ongcwele enza ezenzweni zeshumi nesishiyagalolunye owafumana esigejani samabhaptisti. Babekade bebhaphathiswe nguJohane umbhaphathizi. Wathi namamukela yini umoya ongcwele lokhu nakho lona? Bathi sazi nakuba ukhona umoya ongcwele. Wathi pho nabhaphathisela kukuphi na? Bathi sesibhaphathisiwe vele nguJohane umbhaphathizi phandle eJordani, yona leyo ndoda eyabhaphathisa uJesu Kristu. Lokho kungaba ngumbhaphathizo omangalisayo, kodwa uPawulu wathi awusalungile manje. Wabayala ukuba phinde futhi babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu izenzo zeshumi nesishiyagalolunye elihlanu. Futhi uPawulu wathi uma ingelosi yehla ivele ezulwini futhi ishumayela ivangeli eliphambene naleli engilishumayelile mayibe ngeqalekisiweyo kwabaseGalathiya bokuqala isishiyagalombili. Wayesebuye phinda futhi wathi njengoba sengishilo ngisaphinda nakalokhu, noma ingelosi kungasaphathwa umfundisi, umbishobhi, uphapha kumbe noma kungaba yini. Uma ingelosi yehla ivele ezulwini, ikherubi elivele emazulwini futhi lashumayela elinye ivangeli kunalelo, aliqalekiswe. Ngakho ngiyaniyala uma ningakaze nibhaphathizwe egameni likaJesu Kristu, ngenkathi amanzi esesechibini nezingubo zilindile woza ubhaphathizwe, ubize igama leNkosi, khona uyakwemukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Ngokuba isethembiso ngesenu nesabantwana benu nesabo bonke abakude, iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Baba wethu wasezulwini, manje kukuwe. Ukuncenga umuntu ngiyazama, kodwa ukwenza umuntu angikwazi. Futhi awulokothi usebenze ukumelana nentando yomuntu. Ngoba uma owesilisa noma owesifazane imiselwe ngaphambili ekuphileni okuphakade, lapho ilambo likaNkulunkulu libanibanika phezu kwaleyo mbewu izophumela ekuphileni. Futhi uma kukhona ukuphila phakathi kwethu lobusuku, baba, ukuthi ubani banikisile ilambu lakho ngaphezulu futhi balibonile iqiniso, sengathi bangahamba ngokuzithoba nakamnandi baye echibini ukuba babhaphathizwe egameni lendodana yakhe ethandekayo uJesu Kristu. Ukuthi siyazi ukuthi wonke umuntu embhalweni wayemele abhaphathizwe futhi aphinde abhaphathizwe. Labo ababengabhaphathisiwe egameni likaJesu Kristu babemele baphinde babhaphathizwe. Nomphostoli omkhulu owayenezihluthulelo kuwo umbuso wathi ngosuku lwePentecoste, phendukani lowo nalowo babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu ngokho kuthethelelwa kwezono zenu, ukuze izono zenu zithethelelwe, khona-ke isithembiso sikamoya ongcwele ngesini siphi ukuba kwenziwe kulo busuku esilinganisweni esigcwele. Baba, ngibanikela kuwe manje. Thatha la mazwi ambalwa nokuzindla kwenhliziyo yami, futhi sengathi ngemukeleka ebusweni bakho, oh Nkosi. Futhi ugcile phezu kwabantwana bakho, futhi ubaphe ukuphila okuphakade. Sindisa bonke labo abasindisekayo, futhi uphulukise labo abagulayo. Sengathi umusa kaNkulunkulu ngaphumula phezu kwalowo nalowo wabo, njengoba sibanikela kuwe manje egameni likaJesu. Manje amakhanda ethu khotheme, ngizocela udadewethu odlala upiyano ukuba eze lapha umzuzwana nje eminye nje imizuzu ethi ayibe mihlanu. futhi uma ekhona ufisa ukubhaphathizwa manje osekwenzile ukuvuma futhi wakholwa. Uma ukholwa ukuthi uJesu Kristu yindodana kaNkulunkulu futhi ukukholwa ngenhliziyo yakho yonke, kungabi njenje usikisiki lomzimba kodwa uyakholwa, futhi usulungele ukuvuma ukuthi usephutheni futhi awumile phezu kokuzitusa kwakho kodwa phezu kwalokho akwenzile, futhi usulungele ukuhamba ubheke phambili ukuthatha igama lakhe ebhaphathisweni wamanzi ube lilunga lomzimba ngomoya ongcwele, bese ikamelo labesifazane lingakwesokudla sami nekamelo lesilisa lingakwesokunxele sami nezingubo nezinto sezilungile. Ngenkathi sisakhothamisa amakhanda ethu njengoba udadewethu edlala, ngizwa umsindisi wami engibiza, uma ohola amaculo engasinika izwana lalelo. Amakhanda ethu ekhotheme manje, inkonzo isesandleni sikaNkulunkulu uSomandla manje kunoma ubani ofisa ukubhaphathizwa. Ofisa kuye emakamelweni okukhuleka ukukhulekela umbhaphathizo kamoya ongcwele, bakhona abafundisayo lapha bazobe sebelungele ukufundisa kumbe benze noma yini. Sengathi amazwi angawele ezini kodwa sengathi angakufeza lokho elihloselwe khona. Amakhanda ethu ekhotheme singakhuleka manje futhi nalapho ekuholela khona, landela. Yizo wa manje khuleka wonke oyisoni, izimsindisi wami, ubungamuzwa ebiza ngenkathi evusa indoda efile namhlanje ekuseni. Yizo ubungamuzwa ebizwa ngenkathi uzwa izwi libani banibisa ilambu lalo esikhathini sokugcina. Kuhamba naye, naye uyavuma ukuhamba yonke indlela. La uNkulunkulu akubusise mfowethu, abesilisa ngakwesokunxele, abesifazane ngakwesokudla. Ngiholela khona ngolandela, la eholela khona iphayiphe lathi abaningi abakholwayo babhaphathizwa. Landela ngohamba naye, naye yonke indlela. Ngohamba naye entsimini, ngohamba naye entsimini, umoya ongcwele. Ngohamba naye uma omunye engahamba nabesifazane beze ngapha abafuna umoya ongcwele, hambani ningene ekamelweni ngakwesokudla abanye benu bodade enifundiswe inkosi. Kendlela eholela kho, ungakusho kwethembeka lokho la engiholela khona ngolandela na zokwenza na pimbe elincane elikhuluma nawe uzoya la ekuholela khona. Aphela ilambu elibomvu, unyalibona ilambu libani banika na sisesikhathini sokugcina. Ngiholela khona ngolandela, kuhamba naye, naye yonke indlela. Yezimsindiswa ukhuluma kanjani na ngezwi lakhe enhlizweni yakho? Simemo sakho lesi, kumbula uma kwenzeka ngaphambi kokuba sihlangane endawonye futhi selexwayisiwe. Zimsindiswa mengibiza, thatha isiphambano sakho ulandele, ungilandele. La manje bangahle abanye babazalwane mayelana nezifundiso bangene ekamelweni lapha ngakwesokunxele sami nabazalwane abalungele umbhaphathizo. La eholela kho, abanye babafowethu abangabafundisi lapha beze basisize, ningene ekamelweni nabo. La enge holela khona, ukusho ngempela na landela kuhamba naye naye yonke indle manje umzuzwana nje.
Now if you have not been baptized
manje uma ungakabhaphathiswa emanzini ngokuculiswa egameni lenkosi uJesu Kristu kuyiziqu nje kuphela uyisindodana umoya engcwele, akazange abe khona umuntu kulo lonke iBhayibheli noyedwa umuntu owakabhaphathiswa eBhayibhelini egameni likayise indodana nomoya ongcwele kuleso siqu. Awukho umuntu owakabhaphathiswa ebandleni emlandweni eminyakeni yokuqala engamakhulu amathathu ngakuleli cala. Wonke umuntu wayebhaphathizwa egameni lenkosi uJesu Kristu kwaze kwaba ngumkhandlu waseNaisiya eNaisiya eRoma, lapho ibandla eliRoma Katolika lahlelwa khona. Baseke esikhundleni bafaka iziqu zikayise indodana umoya ongcwele. Uma kukhona usomlando, umfundisi noma yimuphi omunye umuntu emoyeni etheyiphini ungaveza umbhalo wodwa kumbe ichashaze lilodwa lomlando, lapho noma ngubani ake abhaphathiswa noma ngayiphi enye indlela kunasegameni likaJesu Kristu kwaze kwaba yibandla eliRoma Katolika eNaisiya eRoma, buphezekile ukuba ulethe kimi ngixolise. Ayikho into enjalo qhabo, futhi wonke umuntu obhaphathiswa ngokuqiniswa owayengabhaphathizwanga egameni likaJesu Kristu wayeyalwa ngaphambi kokuba bangene enkazimulweni ukuba babuyele emuva futhi baphinde babhaphathiswe futhi. Manje kukuwe, awukho mbhalo eBhayibhelini lapho khona noma yibaphi abantu wake abhaphathiswa esebenzisa igama likayise indodana nomoya ongcwele njengoba abantu bebhaphathiza namhlanje. IKatolika isivumokholo seRoma Katolika esanikezelwa phansi kuya kuMartin Luther noJohn Wesley kwakulokhu kuqhubeke njalo. NeBhayibheli liyabikezela ukuthi kuyoba ngaleyo ndlela futhi kufike ekugcineni ngezinsuku zokugcina. Nomnyango yovulwa njengoba sisanda kwedlula eminyakeni yebandla ukukubona. Kukuwe ngiyisithunywa nje somlayezo. Ngisaphinda futhi asiwukholwe. Iminyango ivuliwe, ichibi lokubhaphathizela ligcwele futhi awukho sizathu. Kukhona izingubo zilungele futhi sizolungela ukubhaphathiza emzuzwini embalo elandelayo. Uma ulapha futhi ungakazi ubhaphathizwe, ake siphinde sicule futhi woza ungeze na. Xwalisa uthi ngizimisele ukukwenza lokho ngelinye ilanga mfowethu Branham. Lelo elinye ilanga lingahlangabezana nawe njengoba lenzeka umfowethu weyi namhlanje kuseni, kodwa mhlawumbe kungabi umuso olandelayo njengoba kwenzile. Ngahle uhambe noma ngamuphi umzuzu, noma ngabe usemusha noma uphila ubusuku bonke uzo. Futhi uma uneminyaka engamashumi ayisikhombisa ubudala uzohlala isikhathi eside kunabaningi abaneshumi leminyaka ubudala neshumi nesihlanu abantu abanamashumi amathathu eminyaka ubudala. Izinkulungwane zabo ziyofa ngobusuku kunjalo. Awazi ukuthi uzohamba nini. Uliseke ungathathi ithuba kulokho. Nje khumbula ungalithathi ithuba emsebenzini wakho kumbe uthathe ithuba kulokho, kodwa ungalithathi ithuba kulokho. Khumbula iphimbo lami liyoba ngufakazi etheyiphini enozibuthe kaNkulunkulu ngosuku lwahlulelwa limelane nakho. Kodwa manje kucabange njengoba sicula futhi namakhanda ethu ekhotheme. Fort Neville. Oh, Landela.